Lord bless you, Isabel.
Morning. Was it Sigel Elam Sanu Bay? For Danis Law.
Always late.
The Salon, if you can have a clash on Zalo. Ubileben kelakuban diakbang kalentasa wena malunga namashwa amathathu ozwane ndlebe lokuqala wayesenkhube isithunzi ngoko ndiyakholwa sino kanye isithathu ngoko ndinako nje ukufumana wonke umuntu yazi babe abantu belindile babe udala belindile kuludwe inyanga ngenyanga yaye inkosi ibisenza izinto ezinkulu phaka ngaphakathi ngoku yona umthixo wethu ayinguye.
Now I'm sure this morning that we're all
ngoku ndiqinisekile ngalentsasa kuba sonke siyaluqonda usizo olukhulu olwenzeke kwesizwe ukulahlekelwa ngumongameli wethu umnumzana uKennedy. Nakubeni beningavumelani naloo ndoda kwezombuso zayo nonqulo lwayo kodwa nangoko akafanelwanga kufa ngolo hlobo hayi aze ashiye abo bantwana bancinane bodwa bengenatata kwaye umama ongunkosikazi Kennedy ndicinga ukuba ngenene andinakuvumelana naye nendlela yakhe nezinye izinto mhlawumbi kodwa akhumbula ungumama ulahlekelwe nje ziintsana zakhe waze walahlekelwa ngumyeni wakhe kwaye yena uye wawakanye emathangeni akhe naze ikhazi lomyeni wakhe lagaluleka phezu kwamathanga akhe yinto eyoyikekayo leyo wakhe wacinga ngamanye amaxesha sicinga ukuba nguye obekela isizwe isantya kwiindlela zokunxiba nezinto ezinjalo kusenokuba kunjalo futhi kodwa ubusazi ukuba unkosikazi Kennedy akazange ave nomnye kule miyalezo ndishumayela ngayo malunga naloo nto ukuba usenokuva omnye waloo miyalezo usenokwenza ngokwahlukileyo kwaye abanye boodade bethu abawuvayo kwaye abakafuni ukuphila ngokulungelelana nawo yabona wakhuliswa njengomkatolika nantso kuphela into ayaziyo kungekho nto ichasene noko yabona yena yinkqubo leya akukho nto ichasene nabantu abantu abangamakatolika yinkqubo leya inkqubo yobukatolika kanye njengomrhabe umwisile okanye nabanye bonke yabona okanye wakwamoya nayithina kuzo yinkqubo hayi abantu. Umnumzana uKennedy ndiyacinga wenze umsebenzi olungileyo ukuba ngumongameli kwaye intliziyo yam iyavelana nenkosikazi yakhe ndiva ndinosizi kakhulu malunga naloo nto kuba nesizwe sethu ngokwaso siya kuba njalo izigebenga nezinto ezinjalo kwisizwe sethu singayenza into lolo hlobo ukuba unandlela yokungavumelani nomntu kulungile uthabathe yakho into onokuyimela kwaye akukho sizathu sakubulala omnye umntu ngenxa nje yezinto ezilolo hlobo babe abantwana abancinane besazi bathi omnye umfo omncinane uthe ngoku andisenamntu ndinokudlala naye kwakhona utata umkile yabona ngoko bendihleli ndicinga ukuba iya kuba yimoya yam leyo ngamhla uthile seyiphantse yenzeka loo nto kumaxesha aliqela njengokuba nisazi ngokudutyulwa kwisizwe yasemzini xa kwanyanzela kuba babe ke imizimba yabo phezu kwam bandigcine kube ndidutyulwe ngokusuka ngaphaya ngoko ukuba indoda ifa ngolo hlobo kodwa elo lixabiso elihlawulwayo lona luhamba nozuko nezinto ezahlukeneyo yabona ndiyacinga ukuba singakhekelela malunga naye wonke umongameli wesine omnye kwabane uyagwintu kwaye ndiva kabuhlungu kakhulu ngaloo nto lihlazo ukuba sibe nomntu ololo hlobo emelika onokwenza into enjengaleyo kwaye ngoku bendingavumelani nezopolitiko zakhe andingekhe bendingavumelani neembono zakhe zento ebezama ukuyenza kodwa uyabona iyenye indoda bendingavumelani nenkqubo yakhe yonqulo ngokuqinisekileyo bendingavumelani naloo nto kodwa nangoko wakhuliswa ngolo hlobo yiloo nto ebekuyiyo njengokuba benditshilo mhlawumbi ukuba wayeve into eyahlukileyo ngekwahlukile sinento esiyenzayo apha yokuba nanini na omnye kubantu bakuthe sifa okanye into ethile nokuba kungaphandle ndiyacinga ukuba ngenkonzo yasemelika njengomzimba wamamelika abantu basemelika bamvotela umnumzana Kennedy ukuba angene abe ngumongameli kwaye loo nto yayinaso sizathu sokuba sibe nedemokrasi andizange ndimvotele umnumzana Kennedy ndavotela umnumzana Nixon kuba ndandimazi umnumzana Nixon ebusweni kwaye ndimthanda yaye ndamvotela yena uqu ngokuba ndandimthanda
but the peoples of this country
kodwa abantu belizwe amamelika abemi besizwe nam banyula umnumzana Kennedy kwaye indlela abayenza ngayo loo nto ilungile oko kuphakathi kwabo nothixo kodwa oko kukangako nje kodwa ndiyacinga ngenxa yalo mama umntu ophilayo unina wabantwana unkosikazi Kennedy
couldn't we just stand a moment for a prayer for her
singake sime umzuzwana simthandazele
Lord Jesus We human beings.
Nkosi Yesu, thina bantu baphilayo sinovelwano omnye nomnye. Kwaye silusizi Nkosi ukuba umongameli wethu abe ujikile wawa ngendlela ebekwenzeke ngayo ngokuphalazwa kwegazi kobugwinta. Kwaye silusizi kakhulu ukuba isizwe sethu sibe sifikelele kule ndawo yokuba abantu abanjengalo babe baphakathi kwisizwe sethu. Abanokubulala umntu ngempalalo yegazi yomgwinta njengoba badubulala mzalwana omntu omfundi kungekudala baze bamdubula nje wawa ngokuphalaza igazi ngenxa yerhatshi lobuhlanga. Silusizi ukuba kubekho abantu abanjalo phakathi kwethu Nkosi, thina bubuthathaka bethu bubo obuzise le nto. Kwaye siyamthandazela unkosikazi Kennedy la nkosikazi yoku kamongameli. Sisazi ukuba ezo ntsana zincinane zikhangele kwazo uyise othe wazishiya kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi koko indoda yonobileyo ebibambana idlala nabo emgangathweni. Ngoku abanayise. Kwaye ngenxa yalo mfazi inkosikazi yakhe into yokuba umyeni wakhe kanye awe emathangeni kuye lize igazi lakhe liphalale phezu kwelokho yakhe ilugquma nje usana lwakhe. Kwaye nangoku Nkosi senokholwa ukuba lo mfazi ebekwinto ephosakeleyo yaloo ndlela ebenguye omisa isantya esizweni ngokunxiba kwakhe nezinto ezinjalo. Kodwa oko kusenokuba ngabantu baseMelika bebonke bona yiloo nto abayifunayo. Ngoko siyamthandazela ngale ntsasa ukuba umncede. Kwaye kwanga kungakho xesha kweli thuba linzulu lokuzila lokuba afumane oko kwinyaniso uYesu Kristu e oko Nkosi, yena lowo ikuphela kwakhe unika uxolo nentuthuzelo kwiyure yethu yokuhlupheka. Kwaye sincede Nkosi kubele phambili ukubanjalo kwiintliziyo zethu zonke ube kukhanya ukubengezelayo kuba sazi ukuba kuxesha nini na okanye impembelelo nini na le esinokuthi sibe yiyo komnye umntu. Senze sikhanyise ukukhanya kukaKristu ade abuye ukuze ke umalusi omkhulu womhlambi owazi bonke ubulungisa azise sonke isono kwimpindezelo. Kwaye yena uyakwazi nje ukuba uyakwenza njani na oko. Kude kube ngoko ke siyazinikela ezandleni zakho ngenxa yothando lwakho nenceba iphezu kwethu egameni likaYesu Kristu. Amen.
Yes, I don't think no man deserves to die like that.
Ewe, andicingi ukuba kukho umntu omelwe kukufa ngolo hlobo. Ngoku uMnumzana Lincoln wayengafanelwanga kukufa ngolo hlobo. uMnumzana McKinney wayengafanelwanga kukufa ngolo hlobo. uHugh Long wayengafanelwanga kukufa ngolo hlobo. Namnye kwabo bafo.
I don't believe in that. Murder.
Andiyikholelwa loo nto, izigwinta, yinto embi leyo. Abafana bethu abazange balwe phesha kolwandle belwelwa into enjeya. Iflegi yethu ayizange iphakanyiselwe into enjeya. Asingobemi baseMelika ngenxa yento enjeya. Hayi. Nangona isizwe sethu sijijeke satshitshelwa esonweni, yiloo nto yenza ezi zinto. Sisona. Ngoku namhlanje ndiza kufundisa isikolo secawe nezinto ezimbalwa endithanda ukuzichaphazela ebandleni. Kwaye ezo zezi into yokuqala ndingathanda ukucela uxolo kuni ngokunigcina ixesha elide kangaka ngeentsasa zangecawe xa ndiqhuba le miyalezo. Kwaye uba inkosi ithandile isizathu sokuba ndenze oku kungokuba ndilapha phakathi kwabantu bakuthi ndaye ndinifundisa imfundiso ngokungqongqo kangangoko ndaziyo kwenziwa njani na. Andifundisi ezifundiso phaya phandle ye indawo. Ndima nje kwizinto eziphambili zeziseko zevangeli kodwa ezifundiso zingqongqo andizifundisi phaya phandle kwezinye indawo. Ngoko apha kundithabatha iyure ngamanye amaxesha zibe mbini okanye iyure ezintathu ukuba ndigqibe umyalazo wam kwaye ndinigcine apha ngamanye amaxesha ngecala leshumi elinesibini ngentsimbi yokuqala. Kwaye oko komncinci nje koko ndandidla ngokwenza ndandidla ngokuhlala busuku bonke phantsi ngamanye amaxesha. Ndiye ndahamba siqalise ukungena ngamaxesha amaninzi phambi kwesibhozo intsimbi ze sibuyele ekhaya ngentsasa elandlayo ngentsimbi yesibini okanye yesithathu njalo loo nto usuka kwiinkonzo zam kodwa ndiza kuzama ukuba xa ndihlangana nani kwakhona ndithabathe nje omncinane umyalezo endaweni yemfundiso engaka yoku ngaphandle kokuba ndinazise kwangaphambi kwexesha ukuba iyakuba yinto ethile kuba ndinamaxilongo asixhenxe ndiyakholwa ezayo anxibelelana kanye kwifina lesithandathu xa ifina lesithandathu lavakaliswayo onke amaxilongo asixhenxe adubula kunye uyabona kwaye ngoko thina ndingathanda ukuzisa loo nto ebandleni phambi kokuza kwakhe ukuba okanye ukumka kwam okanye nokuba yintoni na enokwenzeka uba ndinokuba nakho ngoku ukuba siyayenza loo nto ngoko siya kungazisa kwangaphambi kwexesha kwaye mhlawumbi ngoko njengokuba sibona ngale ntsasa iiholo zixinene neendonga najikelele siya kuzama sinendawo ngoku esinokuthi mhlawumbi sibe nokuyifumana apha phezulu ihlala malunga namawaka amathathu abantu kwaye yiholo enkulu entle esikolo kanye apha entla kwethu yaye amaxilongo asixhenxe siya kuzama ukuwashumayela phaya phezulu esikolweni kwaye leyo iyakuba indawo enkulu yokuhlala uyabona ukuze sibe nokubangenisa abantu sifuna ukwazisa enew york sibe nexesha elimnandi nje kwiholo enkulu imorris phaya besiye sabajika abantu bemka ubusuku ngabunye bebexinene phaya ngaphakathi umlilo indoda eyayo laa ndawo oonogada bomlilo baya kuyivala laa ndawo ukuba siya kubayeka beme bexinene ngolwa hlobo saze ke sanyanzeleka ukuba sibajike baphume abantu bephandle esitratweni besihla benyuka ngesithathu bethandaza uba kubekho umntu othile odilweyo oyakuphuma phaka amaphume baze babe nokungena bafumane isitulo uyabona umntu omnye nje balinda nje apho phandle belinde loo mntu mnye ukuze bangene kwaye loo kufutshana emnyango baze bangenise abe mnye ngolo hlobo xa kuthe umntu othile waphakama waphuma ufanele kukhothwa kwangethuba kulungile bangena baze bahlwelane ngokungaka kwaloo nto uyabona bangena liqela elilunge kakhulu elilungileyo labantu kwaye ndiyakholwa ukuba kwihlabathi ibandla lobukristu lilambele uthixo ngoku ndiyathemba ukuba enkosi mzalwana ndiyathemba ukuba uthixo uyakusipha eli thuba apho siya kuthi sibe nokuhlanganisana sifumane loo maxilongo asixhenxe ukugqibela ndiyathanda ukukhokelwa ekwenzeni ezo zinto khona ukuze nazi ngoko isihlosa kusasa samadoda angosomashishini ngokwesiqhelo icandelo labo liphaya ndiyacinga kubathe babe namalunga namashumi amahlanu okanye ikhulu kwisihlosa abo sakusasa kwaze kwathi ngaloo ntsasa ngethengisa amatiti alishumi elinesixhenxe lamakhulu baze abashiyekileyo abantu babangenisa ukuze izale loo ndawo kwaye gxingwa nganye nasezindongeni jikelele nokuhla kunyukwa ngezinyathelo ezinyukayo bekumi abantu abanye ingabalungiseleli abaphezulu bezikhundla iqela labapriste nokunjalo njalo belapho ukuya kuva umyalezo kwaye ngoko ndiyaqonda ndiyakholwa ukuba ubancedile kancinane usenokuba wenze okuthe chatha kokungcono kunokuba besinokucinga eneneni ukuba kuya kuba njalo ngoku ngoko ngokuhlwa nje siza kufumana umyalezo ngokuhlwa nje inkosi ithandile kwingongoma yokuba malunga neemeko zenu kukristu ke ngoku ukuze uya kuba mfutshane sifuna ukuqalisa ndifuna ukuba seqongeni ngecala lesixhenxe ukuba niqalisa xesha nini esiqhelweni ngecala lesixhenxe ngesixhenxe kwaye ndiyakuba siqongeni ngecala lesixhenxe ke ngoko imele ukuba iphume ngecala lesibhozo ukuba inkosi ithandile kuba mna nje ndizawukhawulezisa njekangangoko ndinako kwaye ndiyakuqalisa ukusiqhelisa ke ngoko enye into ukuba kusenokubakho abantu basemzini abeva abantu behleka kuba ndizama ukumka apha kodwa andibi nako kuba bu ndiyathemba ukuba okwakuvakali njengokuhlangelayo kodwa umama wayedla ngokuthi xa abantu abalolo hlobo behlangene kunjengenyovanyova yamazinga ngentsasa ebandayo uyazi zimindilini zibe zihla kancinane kwaye ngoko kumalunga nokuba njalo ndingena ngokuthe gcuka umyalezo ukuba ubumnandi bezele leswekile kathixo uyazi usenza sibe ngqindilili sihlangane sonke kwaye andifuni andinakuthanda kube lolunye uhlobo ndifuna njengolu hlobo kululo apho ndiyakhumbula ukuba sasidla ngokuma siculela culo lisikelelwe iqhina elibopha iintliziyo zethu kuthando lobukristu ubudlelane bengqondo evanayo kufana noko ngaphezulu yabona xa sahlukanayo kusinika ubuhlungu ngaphakathi kodwa saya kube sihlangene entliziyweni sibe sithembe ukuhlangana kwakhona kwaye ndiyathemba ukuba kuya kuhlala kwinjongo yethu apha abaninzi kwezo ngcwele zakudala balele ukusukela ngoko kodwa sisahlangene entliziyweni kwaye ndicinga ukuba laa mbono ngala ntsasa ubabona baphaya ngaphesheya nokusikeleleka nobuqaqawulo bobutsha bezimo zamadoda nabafazi bekusakhangeleka njengokuba babenjalo apha ngethoba belapha emhlabeni ndiyacinga uba balinde ukuza kwethu ngenye imini siya kuhlangana nabo uthixo eyakube ethanda ngoku na kwaye nizikhumbule ezo nkonzo, iinkonzo zomculo ziyakuqala ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlanje endaweni yecala leyesixhenxe. Ukuze ngoko kwiveki ezayo ndiseShreveport eLouisiana naphaya kwiLife Tabernacle eShreveport eLouisiana, kwaye ndicinga ukuba bazama ukufumana iholo enkulu engaphaya kwesitrato. Umzalwana uMoore ebetsale umnxeba phezulu esithi ba yingquthela yonyaka kwaye balindele umkhosi omkhulu wabantu. Ndifuna ukunika ubungqina obuncinane nje phambi kokuba ndifunde izibalo. Inenekazi elalihleli apha ngenye imini kwakukho, ndiyaqelela impempelelo yomnye umntu othandazela omnye. Kwenzekile ukuba ndikhangele phaa phantsi ndabona elinye inenekazi nje uMaji Cox, inkosi kasamzwana uRodney Cox lo uhleli apha. Kwaye kwiveke pheleleyo ndiyakholwa bekungoko xa besilapha umoya oyingcwele ebenika ukucalula kuso sonke isakhiwo. Uyazi indlela abaxelelwe ngayo abantu, kwaye yena ehleli uhleli kanye apha ngoku kodwa ebephaya nje ngaphesheya kwindawo ethile. Ndakhangela ngaphaya kwakho inenekazi elithile labizwa ebelinesifo seswekile, wabe uMaji ekho kwaye embonweni ibingumaji. Kwaye uMaji ebemiphaya ndaze ndajonga phaya phantsi ndambona, kwaye yabe indaze ndacinga ndaze ndakhangela ukuba ndibone omnye lo mfazi, wabe uMaji esembonweni kodwa ukhanya kuphezu kwalo mfazi. Ngoko ndajonga ndaze ndacinga kulungile, ubandize uMaji bayakuthi ngokuqinisekileyo, loo nto ngokuqinisekileyo ngumntu othile amaziyo, bathi kuba yena umyeni wakhe ungomnye wabahlobo bam abasenyongweni, bahlala kunye, balala kunye, bazingela kunye nayo yonke into ngokuqinisekileyo. Loo nto umele ukuyazi loo nto, kodwa uMaji wayengayazi loo nto. Kodwa ndabiza elinye inenekazi eliya lona lali ndiyakholwa alimdade ovela eChicago njengoba ndevayo emva koko, kodwa ngoko kwafika oko kuye umzimveliso babanika uxilongo lwesifo seswekile, wabe enesifo seswekile. Kwaye ngoko yena ebesendleleni ngezolo elinye esiya ekliniki ngenxa yazo, ke ngoko wayithi thupha loo ndawo ndaze ndamkhumbuza ngayo. Ndaze ndathi yizapha Tate Maji, ndamxelela ngendlela athe ngayo wabe ephelelwa ngamandla, izandla zakhe noko kuziva kulingenene. Elo nenekazi lincinane lisebenza imini nobusuku phantse phaya phezulu umama omncinane othembekileyo uncedisa umyeni wakhe ukuhlawulela ikhaya labo abazama ukulakha. Kwaye inguye nodade wabo omncinane uNeli noCharli, ngumntana woRodney lowo, inkosikazi yakhe nabonke abasebenza kunye kuloo mizivelisi lapho nzima nje kangangoko babenoba nako. Baze bamele ihlazo, baziyeka sikhule iinwele zabo, besusa i-makeup, izinto ezinjalo ekubeni ngamaKristu kwabo. Ndiyakholwa ekunikeni uzuko apho uzuko lufaneleke khona, kwaye ngokuqinisekileyo ndinendawo efudumeleyo entliziyweni yam yabo bafazi baselula babini. Ndaze ndambamba ngesandla namthandazela, baze wenyuka ababi nako nakufumana uphawu lweswekile, iphelile ngoko. Inenekazi elalihleli apha kanye ndaweni ithile elabizwayo, kwaye ayingudade ongubruce ngegama, andimboni ngale ntsasa kodwa uhlala njalo, wayengumfazi othanda ukuthandaza. Kwaye lo mfazi wangena waze wathi ukugqibela kwam ukumbona apha kwaye kwakungekho namakhadi amthandaza akhutshiweyo okanye nantoni na, ngoko ke kwakungasekubakho mntu, kungabikho mgca wakuthandazela. Ngoko bona basuka nje, umoya oyingcwele wabiza nje phaya kwisihlwele, kwaye lo nkosazana Bruce Mncinane waye wayephiliswe ngaxesha lithile ngokwakhe enomhlaza, waze yena waze nje wahlala enomthwalo entliziyweni yakhe ngenxa yomnye umntu, kwaye wayethandaza nje. Kwaye kwakho inenekazi elivela eLouisville elalisifa inomhlaza emqaleni, kwathi lisathandaza umoya oyingcwele wayangqo kulo mfazi, wambiza kwaye wenza nantoni awayenzayo, ukumxelela ukuba wayengubani na, wamxelela gxebe ukuba wayengubani na nokuba yayintoni ingxaki yakhe nangokuba wayenomhlaza, waze wathi yena kuya kulunga. Laze elo nenekazi mncinane lagoduka kwiintsuku ezimbalwa emva koko, waqala nje ukuvaleka umoya esifa ngokusondeleyo, umqalo wakhe nje waduma wapheka phezulu, wakhohlela kakhulu waze umhlaza waxhuma waphuma, waye usempilweni epheleleyo. Yabona kwenzeka ntoni, yabona esasixa ngokwaso ukudumba okunobomi kuso. Yabona umhlaza oko kuvela kwigama kwisaci sezamachiza uNonkala, esithetha into enemilenze emininzi njengononkala ufumaneka elwandle omfivitha igazi kuwe. Kwaye ke eli qhuma alidumbayo lalisemqaleni kuye yayililo, yayiyiloo nto eliyenzayo. Ngoku yabona andizamani nethumba, ndizamana nobomi obungaphakathi kwithumba. Yabona ubomi obo bungaphakathi kwithumba yiloo nto esizamana nayo yabona egameni lam bayakukhupha idemoni igama udemoni lithetha engcungcuthekisayo njengasemzimbeni kwaye le yayiyidemoni engoko xa ubomi buphumile kwithumba kakade loo nto yenza ukuba ithumba liqale ukuduma njengenja incinane etshayiswe esitratweni into ethile lolo hlobo uyeke ilalapho elangeni iintsuku ezimbalwa ngoko iba nkulu ngokuphindwe kabini kunokuba ingako lungile nake into eyenza loo mfasi umncinane aye esiba mbi ngamaxesha amaninzi ndiye ndakucacisa oko uba uya usiba mbi loo uba ngumqondiso wokuba uphilisiwe uyabona kwaye ngoko wayesiya eba mbi lonke ixesha umbhala umoya kuba wawudumba kwaye kodwa wawukhululekile ubomi baphumile kuwo kwasekukhohlela kwakhe ngolo hlobo uyabona kanjalo waxhuma ngokuxhuzula wakhululeka kwenye inyama yakhe kwathi oko kufileyo ingumzimba nje ongenabomi kuwo umhlaza uphelile kwaxhuma kwaphuma ngaphandle yabona kwavela ngaphandle ngoko yiloo nto ke umzimba waphuma ngoko yayingeyodemoni yaphumayo yayiyindlu eyayihlala kuyo yaphuma ngokuba la mfazi wayenokholo oko wakuxelelwayo esazi ukuba uyesu kristu isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade atho into yabulala la mhlaza yakhupha ubomi baphuma ngoku ngewaphindela kugqirha waze ugqirha wathi yimfekele lelele le nto iseyinto enye kunoba ihleli njalo kodwa yayinyaniso leyo ithumba elo laliselapho kodwa hayi ubomi babungekho yabona ngoku bekunokuthini ukuba oko bekuyindawo ethile apho bekungena kungena kuphumela ngaphandle khona
Mrs. Baker from over at Springville, Indiana, and she, this is an enlarged picture that she passed out.
Ngaba lamfanekiso nangumfanekiso welo thumba aliphume kuNkosikazi Baker wase Springville, Indiana, alikhupileyo emva komthandazo. Ngumfanekiso walo lo, yabona, umzimba lo apho idemoni lihlala khona. Kanye njengoba uhlala kulo mzimba uphila kuwo usenokubancinane mkhulu ubenentloko ebomvu ubenentloko emnyama nokuba yintoni na uyabona idemoni kuphakathi kokuba ihlale kulo mzimba okanye ukristu ahlale kulo mzimba kulungile xa ngoko ubomi buphuma kuwo umzimba wakho uselapha emhlabeni yabona kodwa ubomi abukho kuwo xa ubomi baphumayo umzimba wawusekhona waze ke wakrazuluka wakhululeka kumzimba wakhe wakhutshelwa ngaphandle waphuma umzimba kodwa ukuba ukwindawo ongenakukhutshwa kuyo ngoko intliziyo yakho ifanele kukuyithatha loo ndawo ifileyo ize icoce igazi kwixesha ngalinye ibetha loo nto yenza ifiva nayonke enye into ngokuba kungcoliseka kwegazi uyabona intliziyo yakho ifanele ndicinga ukuba intliziyo icoca igazi njengokuba liphuma ingaba kunjalo dade dawo ndicinga ukuba kunjalo intliziyo njengokuba ibetha iyacoca mongikazi uyazi nomnye ohlele apha phambi kwakhe ichola kwaye yiloo nto ebanga ukuba ube nomkhuhlane wokungcoliseka kwegazi ichola kungcoliseka kwegazi yenze umkhuhlane ngoku abantu uyabona lukholo lwakho ayize ibe kuuziva kwakho akukho nto injalo nokuba intoni na uba isandla sama solukanga okanye akunakwenza nto naloo nto lukholo lwam olo nto yokwenza yabona kanye phambi kwethu sibona umfanekiso womntu ophiliswe ngokugqibeleleyo ngokholo ukuze ngoko senze nje inyathelo emva kwelinye side siye kunyathela ngaphakathi kwaloo mntu ze singene nje siqhubele phambili naloo nto yabona nantso ke kwaye loo nto yiloo nto yenza oko ukholo lwakho hayi ukuziva kwakho lukholo lwakho olwenza loo nto imibulelo nokuvunyiswa makube kuthixo ngoko umzuzu nje umthandazo ize umane ingongoma apha esiya kufuna ukucinga ngayo nexesha elincinane eyakuthi inkosi isebenze kuthi ngale nto ke ngoku ukuze uba abanye benu babe bamele ukuhamba ngale ntsasa baze bangabikho inkosi yangorhatya inkosi ithandile ndifuna ukuba lapha kwakhona usapho luyabuya kudleke emva kwechristmasi ukuze ngoko ngecawe esemva kwechristmasi inkosi ithandile ndifuna ukushumayela umyalezo wam wechristmasi apha emnqubeni ngecawe esemva kwechristmasi inkosi ithandile ingongoma iyakuba yethi isibhathubhathu esitratweni ngoko masithobe iintloko zethu ngoku senze umthandazo phambi koba sifunde ingongoma nkosi yesu wena ibakufutshane nje kuthi ngeli xesha kwaye siyazi ukuba kunzima apha kwinkonzo yethu encinane kwaye xa abaninzi bemile kwaye silapha kungekho ngenxa yokufuna indawo ethambileyo iyawuthi sinike ubutofotofo basenyameni ngokuba le ayitofotofanga kwaye asikho apha khona ukuze sibonwe kodwa silapha ngokuba sive ubukho bakho kwaye siyazi ukuba wena ulapha silapha ukuze silungiswe yaye silapha sisazi ukuba sisendlini kathixo yaye siva sonwabile ngokuba lapha akunamsebenzi nokuba sihlela ngatofotofo kangakanani na ukuma nokuhlala kokuxinana kodwa silapha ngokuba siva ukuba uthixo ulapha kukho indlela enye enokuba laa nkwenkwe yaziva ngayo ngoba busuku xa upawulos washumayela busuku bonke ingumyalezo omde kangakanani ukusukela mhlawumbi ekutshoneni kwelanga lade ilanga laphuma ngentsasa elandelayo waye umpho omncinane wayehleli phezulu kakhulu wawa apho baze bacinga ukuba wayengasekho waze upawulos wabeka umzimba wakhe phezu kowakhe waze umoya kathixo wawukumthunywa wabuyisela umoya obubomi emzimbeni walo mfana waye wathi uza kuphila waza umfana waphila wayenomdla kuloo nto yayithethwa ngupawulos waye thixo sinomdla ngale ntsasa koko umoya oyingcwele asenokuthetha ezintliziyweni zethu naye siyathandaza ukuba usiphekezele isonka sobomi sonke ngabanye ukuze xa simka apha namhlanje singabi nakusishiya esisakhiwo sengabantu abanye ngendlela ebesiyiyo ukungena kwethu bangamakristu angabakufutshane ngakumbi kuwe bangaboni bangajika namhlanje bangabagulayo bangaphiliswa bangabukumkani bukathixo bungasondela kuthi okanye bube ngaphakathi kuthi nokuba ngaphakathi kuba sicela egameni likayesu kristu njengokuba silindele kumoya wakhe uba usiphe amazwi amen ngoku masifunde isibhalo esi ilizwi likathixo lihlala linyanisile ke ngoku ngamnye ndibona ukuba ndinokubele kakhulu abo bemileyo ndibona umntu othile phakama aze ahlale phantsi aze anike omnye umntu isitulo into elunge kakhulu leyo ndinqwela ukuba sibe besinenye indawo kodwa asinayo nje kwaye ngeli xesha tyhilani kumateyu isahluko sashumi abini anesixhenxe kwaye sakufunda ukuqalela kumqolo weshumi elinanye size sithethe ngale ngongoma wema ke uYesu phambi kwerhuluneli ngambuza irhuluneli isithi unguye ukumkani wamayuda wathi ke uYesu kuyo nawe utsho ke kaloku ekumangalelweni kwakhe ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto aze upilato athi kuye akuziva na uba zininzi kwazo iindawo azinqinayo ngawe akaphendulazwi yada yamangaliswa kakhulu irhuluneli leyo ke kaloku imithendeleko ngemithendeleko irhuluneli ibiqhele ukuzikhululela izihlwele umbandla abe mnye noba besithi bamfune baye ke ngelo xesha benombandla obesazeka ekuthiwa ngubharabhas bakubona ukuba ngoko bahlanganisene wathi kubo upilato ndithanda ukuba ndinikhululele ophi na ubharabhas uYesu ekuthiwa nguKristu kusini na kuba ebesazi ukuba bamnikele ngomona akubona ukuba uhleli esihlalweni sokugweba umfazi wakhe wathumela kuye esithi uze ungabi nani uthini kuloo mntu ulilungisa kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe kodwa ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu azeyisela isihlwele ekuthini zicele ubharabhas zimtshabalalise uyesu yaphendula ke irhuluneli yathi kubo nguphi na kwaba bobabini enithanda ukuba ndinikhululele yena yicinge nje loo nto bathi ke bona ngubharabhas athi upilato kubo zimenzeni na ke uyesu ekuthiwa ngukristu yimenzeni na ke uYesu ekuthiwa nguKristu bathi kuye bonke makabethelelwe emnqamlezweni yathi ke irhuluneli kuba enze bubi buni na baba kukhona abanqamisayo ngibhangaza besithi makabethelelwe emnqamlezweni uthe ke upilato wakubona ukuba akancedi lutho ebona ukuba sisuke sangakumbi isifitifiti wathabatha amanzi wahlamba izandla phambi kwezihlwele esithi andinatyala egazini lalo mntu ulilungisa ziboneleni nina baphendula bonke abantu bathi igazi lakhe malube phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu waza wabakhululela ubharabhas wathi ke emtyakatyile uYesu wanikela ukuba abethelelwe emnqamlezweni umfanekiso olusizi kangakanani lo ndibiza iteksi yoku ukuba ndingafuna ukuyibhala ngolo hlobo okanye niyibize kanjalo kwaye mhlawumbi ikhasethi kungafuneka linikwe isihloko esinjengesi ndimenzeni na uYesu ekuthiwa nguKristu kwaye ingongoma endifuna ukuyisebenzisa emva kokuba iyitekisi ndifuna ukusebenzisa le ngongoma unoYesu ezandleni zakho unoYesu ezandleni zakho uza kuthini umboniso wethu uqalisa ngale ntsasa kwiholo yesigwebo apho upilato irhuluneli ibizelwe ukuba ibe kulo mboniso ukuze isebenze yenze isigwebo. Kwakusekusasa kakhulu umzuzwana phambi kokuba liphume ilanga, kwaye wayephazamiseke ebuthongweni bakhe wabizelwa phandle ukuza kuva ityala lale ndoda. Yayilixesha lokubethelelwa emnqamlezweni kwenkosi yethu nomsindisi uYesu Kristu. Wayengenzanga nto babenokuyifumana kuye, kwaye akazange aphendule yonke into yayiyure nje yokuba kube njalo. Akukho nto inokwenzeka ngaphandle kokuba kubekho into engaphaya kwayo ebangela ukuba kube lolo hlobo. Umelwe kuba kubekho isizathu esithile kwinto yonke eyenzekayo, ngokuba inento eyiqhubayo kakade ngomoya okwizinto eziphilayo nakubantu njalo njalo. Kukho into eyiqhubayo, into eyiqhuba loo nto nenjongo, kwaye kumele kukuba kubekho isizathu. Esona isizathu sokuba kwenzeke oku kule ndoda iye yona yakhe yabaluleka yakhe yaphila emhlabeni okanye inokuze iphile, isizathu sokuba kwenzeke ngale ndlela kungokuba yayilixesha lokuba kwenzeke oko. Yabona, kumelwe kuba njalo, kwaye akho ndlela yakuphepha oko. Kona kwakumelwe kwenzeka ngelo xesha, kwaye uYesu weza emhlabeni ngokuchanekileyo kanye ngendlela elathi ilizwi likaThixo laxela kwangaphambili ukuba uya kuza ngayo. Wenza ngokuchanekileyo kanye oko ilizwi lathi uya kukwenza. Waphila ubomi ngokuchanekileyo kanye, kwaye uThixo wazisa okanye wabonakalalisa imbewu yelo xesha. Ngokukhumbula uThixo, iBhayibhile iqala kwiGenesis iye kwizityhilelo. Ngoku nasi isifundo endifuna ukuba usiqonde. Yabona, kwisizukulwana ngasinye sahlala sithethwa eBhayibhileni ngento ethile eyenzeka kwisizukulwana ngasinye, njengoDaniyeli ukuba wabona wathi olukayiphupha likaNebhukadinetsare, indlela ababuya kuthi ngayo ubukumkani bentlanga bungene, nendlela abuya kuhlala ngayo, nendlela ebuya kuphuma ngayo. Kwaye ngamnye kwabo bantu kwezo ntlanga nezo zizwe, la magunya entlanga alawulayo alilawula ihlabathi enza kanye ngaloo ndlela umbono wathi ayakwenza ngayo. Xa uNebhukadinetsare intloko yegolide yathatyathwayo, kwalandela ubuMedi Peresi bangena, nesimo sabo ngokwemvelo koko kwenziwe ngako, kwaye ngokubhekisele koko umprofeti wakuthethayo ngokuchanekileyo kanye. UNebhukadinetsare intloko yegolide obo bobona bukhulu ubukumkani nobokuqala, kweza buMedi Peresi buyisilivere, kwaze kwehla kwayakufika emathangeni esinyithi, kwaye ntsimbi nganye iya ibalukhuni ngokubalukhuni, igolide iye yona ithambileyo, kwaye uphelela ekubeni yintsimbi eyona iye yona ilukhuni loo nto yonke yintsimbi. Ngoku ngabunye kobukumkani behla ngokuchanekileyo kanye ngesimo ngaloo ndlela umprofeti wathi kuya kuba yiyo. Wayesenza ntoni ke? Wayetyala imbewu yokuba isizwe sikhangele, kwaye xesha ngalinye xa obo bukumkani bangenayo babumelwe kukuza ngokoko ilizwi elo latshoyo. Ngengoko uMesiya wayemelwe kukufika, kwaye xa uKristu wavelayo wayemelwe kukuba impendulo yalo mazwi kaThixo ayemelwe kukuzalisekiswa awathi umprofeti wathetha ngawo into aya kuyenza. UMoses wathi uya kuba ngumprofeti onjengam nje, kwaye ukuba ubunokuba nako ukuba besinexesha lokufanekisa okuya kwakudala sikubonise nje indlela okwathi ngelo xesha alumangalisayo xa uIsrayeli wasekuthinjweni yiphutha, indlela ekwathi ngayo uMoses wazalwa ngokungaqhelekanga, engumntwana ongaqhelekanga, nendlela awathi wenyuka ngayo wakhuliswa, nendlela awathi ngayo wafihlwa ematyholweni, nendlela awathi wayinkokeli ngayo wayangena ezintabeni wafumana umthetho wazawubuya wehla. Waye wayengeyonkokeli nje kuphela, kodwa wayengumbingeleli nokumkani nomlawuli. Zonke ezo zinto nendlela yokuthi nje ngayo oko kuzekelise uKristu ngokuchanekileyo. Waye uMoses wathi, inkosi uThixo wenu uya kunivelisela umprofeti onjengam nje. Yabona, ngoku xa uKristu wazalwayo uIsrayeli wayesekuthinjeni kwakhona kuburhulumente bamaRoma, wayeyintoni ke yena? Ezelwe ngumntwana ongaqhelekanga nongaqhelekanga, indlela awakhuliswa ngayo, indlela awathi wenyuka ngayo waya ezintabeni waza wabuya wathi, nivile ukuba kwathiwa kumanyange uze ungebi, nivile ukuba kwathiwa uze ungakrexezi, kodwa mna ndithi okhangela umntu oyinkazana ukuze amnqwenele usele emkrekrezini umniki mthetho yabona nokumkani nombingeleli umprofeti ngokuchanekileyo kanye njengaye ngoko zonke ezo zinto zazimele ukuzaliseka kwaye xa elo thuba lalilapho lobomi bukamesiya xa oko kwangqinelwa ngokugqibeleleyo ngoku esi senokuba sesokugqibela isifundo eside and isifundisayo okomzuzwana ndifuna ukusisondeza ngoku xa ilizwi lithethelwe esi sizukulwana sithile umelwe kukuba kubekho umntu othile ovelayo oyakuzalisekisa elo lizwi ngokuba uthixo ulithethile kukungqinelwa kwelizwi elithethiweyo kwaye uyesu wakulingana konke oko kwaye wayelilizwi engqinelwe njengomesiya ngokuchanekileyo kukwakho namazwi athethwe ebhayibhileni malunga nomhla wokugqibela nomazwi amelwe kukwenziwa aphile kwaye xa sifumanisa apha oko xa kwathi ngentla yenkosi yethu ibandla lalisele liyalile ngaphambi koba abe weza kupilato kwiholo yesigwebo babeyalile kwa ukusuka kwimini ulungiselelo lwakhe olwaqala ngayo kuprofetha nokubaxela inyaniso malunga nelizwi ngoko babengenakuyiqonda loo nto yokuba yena engumntu angazi okwakusezintliziyeni zabantu babengaqondi ukuba ilizwi linguthixo kwaye ilizwi ibhayibhile yatsho lingumqaluli weengcinga neengcingane zentliziyo kwaye babefuna ukumbiza ngokuba ngumoya ongcolileyo waze wathi ndiyakunixolela ngenxa yoko kodwa xa umoya ongcolethe wenza ezokwenza kwaloo nto ukuthetha igama elinye ngokuchasene nawo akusayixolela kwaye zonke izinto waziprofethayo ukuba ziyakwenzeka ngaloo mhla okuthile kumelwe kukuzenza ziphile ezo zinto kodwa zithe zaphiliswa ziyakuba yinto eyahlukileyo kunoko abantu bacinga ukuba ziyakuba kuko ngokude into engabanyuliweyo bodwa abaya kulibona njalo ngabanyuliweyo kuphela awubaya kulibona ngokuba ngabanyuliweyo nabamiselwe ukulibona ngoko ke ayinakwazeka nangayiphi na enye indlela uyesu wathi aninako ukuza kum akukho mntu unokuza engathanga uba wam amtsale kwaye lowo andinike yena uyakuza kum yabona ngoko kwakungekho ndlela yimbi wathi ninamehlo nje andiboni indlebe ningeva wathi watyapha uisaya uprofetha ngani yabona isiprofetho sikaisaya sintshula sisenziwa sibonakalaliswe musani ukuyilibala loo nto apha okanye kumphulaphula wasekhasethini ukuba ilizwi likathixo limele ukubonakalaliswa uthixo unyanzelekile ukuba aqonde ukuba loo nto yenzeka kanye njengoba uyohane umbhaptizi wayemiselwe kwangenxa engaphambili ukuzawandulela ukuza kukakristu kumelwe kukuba kubekho indoda ethile yakuvela ukuze yenze loo ndawo ela lizwi limelwe kukuzaliseka ngoko xa uyesu eza njengomesiya ongumthanjiswa wenza kanye ngokuchanekileyo oko ilizwi kathixo lathi uyakwenza kodwa nangoko amayuda ayekhangele enye into ukumkani oza ephethe intonga yentsimbi esandleni sakhe nto leyo yayisekudelile kwixesha lizayo kodwa yena wazalisekisa lonke ilizwi apho ngenye imini ekapharnaum xa wathabatha isibhalo wafunda nake naqaphela wafunda nje indawana yeso sibhalo waze wayibeka phantsi incwadi wathi namhlanje esi sizalisekile xa wayeza kushumayela umnyaka wejubhile ngoku kwakutheni ukuze angasifundi sonke kungokuba sasisingisele ekuzeni kwakhe okokunye babengaswele ukuyazi loo nto leyo yeyeso sigaba sexesha saxa aya kungena kodwa isigaba awayekuso naso isizathu sokuba abe wathi esi sibhalo sizalisekile namhlanje emehlweni eli nasi kanye nisibona ukushumayela ixesha elamkelekileyo nokubopha abantliziyo ezaphukileyo nokuphilisa abagulayo yinto awayizele yona leyo le ndawo ishiyekileyo kuso yayiyakuzisa umgwebo kwintlanga njalo njalo ngoko oko kuya kulandela yabona iintlanga zazimelwe kukumala kuqala ngoku ekubhethelelweni emnqamlezweni apho sikhoyo namhlanje kule ngongoma kayesu esizandleni zakho ilizwi likathixo laliqondakalaliswe ngokupheleleyo liqondakalaliswe ngokuphindaphindwa ukuba yena wayeyimpendulo kwilizwi likathixo apho bathi ababhali yabona uthixo sele elicwangisile mabuthi ubulungiseleli ulifundisise kodwa uyabona bathabatha ilizwi lomntu othile malunga nalo iqela elithile lamadoda bampameke kangako kwinyaniso ukuze xa inyaniso izisiwe bayasilela ukuyibona kodwa uyabona uthixo ulilungisa wenza ukuba libhalwe phaya ulibhale phaya apha kanye encwadini oko kuya kwenzeka namhlanje ngoko kuya kuzaliseka kodwa abanye abangamiselwanga kulibona abasayi kulibona yabona bona bayaliphixanisa kwaye loo ndlela babelibona ngayo ngoko babengazange bazi ukuba lona lalinguye wayengemiqondiso yokuba wayengumthunywa welo xesha akho mntu wayenokuyiphika loo nto umprofeti wakhe wathetha ngaloo nto wathi mna ndimele ukuba ndinciphe kodwa yena uyakwanda andifanelekanga ukukhulula isihlangu sakhe kodwa yena umi phakathi kwenu ngoku watsho uyohane kwaye uyakufika izembe libekiwe ezincandini zomthi kwaye imithi engavelisi iziqhamo iyakuthatyathwa ikhuthwe ehlathini ukuze okanye ikhuthwe esidiliyeni okanye umyezo ayisayi kubakho apho kwakhona ngoku sifumanise ukuba ezo zinto zenzeka ngokuchanekileyo kanye ngaloo ndlela wathetha ngayo wayecalula iingcingane zeentliziyo zabo wayengumprofeti yonke into awayixela kwangaphambili yenzeka ngokuchanekileyo kanye ngaloo ndlela wayeyithethe ngayo ndiyenyuka ndiya eyerusalem apho ndiya kunikelwa kwizandla zabantu abangaboni ebona baya kumphatha ngomona kakubi azabethelwe emnqamlezweni uyakuthi ngomhla wesithathu avuke kwakhona kodwa wathi nibone ukuba anixeleli mntu ngale nto kwaye wabamfamekisa kuyo ukuze bangabi nakuyiqonda ide izaliseke yabona ngamaxesha amaninzi usenza sibe zifama kude kube yiyure esikuswele ngayo oko usenza ukuba sibe zifama kwizinto esizibona namhlanje kuba le yiyure esiswele ngayo ukungqinela umhla esiphila kuwo yabona ngoba ubethu babengazazi ezinto ibhayibhile yathi babengazazi wayezifihlile kwaye kwimihla yokugqibela liyakutyilwa koonyana bakathixo okanye lenziwe baya kubonakalaliswa ukuze ubonakalalise uzuko lwakhe nokudunyiswa kwakhe phezu komhlaba kwaye konke wathi udaniyeli wakuthetha malunga nemihla yokugqibela indlela kuyakuthi ngayo abo bamazwe uthixo wabo bayakwenza imisebenzi elungileyo kunye nezininzi nje izibhalo ezidibana kulo mhla siphila kuwo nendlela ekuyakuthi ngayo aba bangendawo amaxesha olahlekiso aya kuba semhlabeni kwaye kanye ngokukhanilekileyo oku sinako ngoku kuyazizalisekisa bona babelinikiwe ithuba lokumbona baze kodwa bala kwaloo mesiya wabo kwaye namhlanje kuyinto enye into enye kanye ninikwe ithuba ngokuba uthixo akanogweba ngaphandle kokuba kuqala abe lilungisa ekugwebeni kwakhe ngoku ukuba ubuxele umntu othile ohla ngendlela eqhuba ngesantya esiphezulu unokumisa uthi kukho umngxuma endleleni phaa ezantsi uba uqhubela phambili ngezo santya uyakufa azathi mpeketho leyo ndiyayazi into endiyenzayo ngoko uyabona igazi lakhe alinakwaphezu kwakho ngokuba umyale ngokupheleleyo ke uthixo wenze into enye ngelizwi lakhe ubayala ngokupheleleyo abantu ngomgwebo ozayo abonise imiqondiso yakhe nemangaliso eyayixelwe kwangaphambili ebhayibhileni ngokugqesele kweso sigaba uyababonisa baze abantu bahambe nje badlule ngaphaya kwayo akululanga emntwini ukuya esihogweni umntu uyayilwela indlela yakhe eya esihogweni ubuxoki bokuqala owabuthethayo uyazi ukuba kwakungalunganga umdiza wokuqala owawuthayayo wawusazi ukuba yinto engalunganga ububi bokuqala owabenzayo wawusazi ukuba yinto engalunganga kodwa esandleleni sakho sasixela oko ukuba kulunganga kodwa gqolo kubaleka uvula kwisibane sibomvu utshayisa izithintelo ungumqhuba oqhuba kakubi funa ukuyenza loo nto nakanjani na ubonise ukuba ngumfo obalulekileyo yabona kodwa khumbula uyayilwela indlela yakho yokuya esokweni akululanga ukuya esokweni umele kuba wale inyaniso phambi kokuba ube ufumane ingozi yenqwelo umele kukudlula ubaleka kwisibane sibomvu phambi kokuba ube ufumane ingozi yemoto umele ukuba wenze njalo phaa ezantsi endleleni zikho iziyalo ezixhonyweyo phaya kodwa wena uneyakho indlela malunga naloo nto abantu banaloo nto waye wazi ngaphezu kwakhe nabanawongomnye waye akasayiphulaphula kwimiqondiso neziyalo zomgwebo ozayo kwabo bamalayo ukristu ngoku qaphela oko bakwamkelayo endaweni yalo kristu ngoku ucinga ngebandla lalo mhla ubumpama balo babale umbulali owaziwayo ubarabbas indoda eyayiqondakalalisiwe ukuba ingumbulali kwaye ngenene yayilindele isigwebo yaze yaqondakaliswa ukuba ingumbulali kwaye yayindoda engcolileyo wathi ke njengokuba obabomi bukayesu awathi yena wabacela umngeni wathi bani nakuni onokundityhola ngesono isono kungakholwa ukuba andiyenzi imisebenzi kaba wam ngoko musandukholwa ukuba ndimxelele inyaniso yesibhalo kwaye isibhalo sithethile ngam ngokwaso ziphengululeni izibhalo watsho kuba kuzo ndicinga ukuba ndinobomi okungaphakathi zaye zona zizo ezingqina ngam kwesi sigaba kodwa bathi uzenza uthixo uzenza uthile akazange enze nto nguthixo amenza uthixo wayenguthixo wayekukuzalisekiswa kwesibhalo akazange azenze nto nguthixo amenza into awayeyiyo ke ngoko kungenxa yokuba yayiyure elalizwi ukuba lizaliseke ngoko kodwa olengena kulubona ngoba lalichasene nembono zabo zobuhlelo into yokuba beyakhile malunga nokristu lalimpameke kakhulu kwilizwi ngokuna ngaphandle kwaloo nto ukuze babe nokumsusa lo mfo banyanzeleka ukuba bamkele umbulali inkosi yoluntu kananjalo yayilityala elo kuluntu ilityala kubo umbulali kwafuneka bamamkele ngenxa yoko ukuze bale uKristu kwaye phambi kokuba nayiphina indoda okanye umfazi ibe nokwamkela okungalunganga bamele kukwala okulungileyo kukho into ethile malunga nendalo inomthetho kuyo ukuba umele ukuba wale into elungileyo phambi kokuba ube nokwamkela into engalunganga njengokuba bendisandula ukucaphula ukuze usigcine ekuthetheni uqoki waxoka ukuqonda kakuhle ngokwakho waxoka ngokuphikisana nesazela sakho waxoka ngokuchasene nento omama wakho okanye abazali bakho abakufundisa yona ukuba uyenze okanye indalo ngokwayo iyakufundisa ukuba awumelwe kukuyenza loo nto ngoko ke wena ukuze wale inyaniso umelwe kukwamkela umxoki kwaye umelwe kubala inyaniso phambi kokuba ube unokwamkela umxoki yabona ngoko nantso indlela abafo abenza ngayo babeyalile inyaniso kwaye yena waye inyaniso ndim indlela inyaniso nobomi ekuqalekeni ubekho ulizwi wayekuthixo ulizwi wayenguthixo ulizwi wenziwa inyama wabonakala liswa phakathi kwethu uTimoteo oqala sahluko sesithathu vesi shumane sithandathu ngokuphandle inkulu imfihlelo yokuhlonela uthixo kuba uthixo wabonakala liswa esenyameni samphatha ngezethu izandla uthixo uyehova yamangalisa yothusa eyokucinga ukuba uthixo wabeka izikhanyiso ezinjengelanga esibhakabhakeni owenza iinkwenkwezi ezinkulu ngokuphindwe ngewaka kunokuba lingako elihlabathi ukuba enye yezonkwenkwezi ingaqalisa ukuza ngasemhlabeni ibaleka ngeshumi lomawaka emayile ngeyure kuba ingathabatha ikhulu ezigidi zeminyaka ukufika apha ikude kakhulu kwaye iinkwenkwezi ezimbini ezihleliyo zikhangeleka ngokungathi zisondelene ngeintshi xa silapha zibe zahlukene ngokude kakhulu kunokuba thina sikude kuzo kwaye nangoko akukonanye kuzo engahlelanga endaweni yayo kwaye loo ndalo yehlabathi nezinto zonke iinkulu ungabi nakubaleka nobukhulu kakhulu bukathixo owaba nokwenza zonke izinto nto nganye imele kokubambana nenye naso isizathu sokuba ihlale ngalaa ndlela iyiyo ukuba zithe zaphuma kwindawo yazo yonke laa ndalo ingawa kwaye loo nto yenzeka eedeni xa uyeva waphuma kwindawo yakhe enemithetho kathixo uhlanga luphela lwawa nantso into inkathazo namhlanje asimelwanga ukubaphuka sibe imibutho namahlelo akunjalo simele kukuba ngonyana neentombi zikathixo sibambe loo ndalo inkulu yezinto zonke zehlabathi ihlangane enew york kwiveke ephelileyo bendiphulaphule umyalezo obuqathulwe okanye obuthethwa ngu-einstein omkhulu wenzululwazi oko kubizwa ngokuba yingqondo yeli xesha ndaze ndeva loo nto ndaze ndaya kuphulaphula unorman vincent peale kwimfundo yakhe yobuchwepheshe bengqondo malunga noko bamele kukwenza abantu okanye bahambe kuko baze bazikhulisele kufundo lobuchwepheshe bengqondo ngoku einstein ubethetha ngendalo iphela ehlabathi nezinto eziphezu kwalo phakathi kwaleya iphaya phezulu ukusuka ezinkwenkwezini ukuba umntu angahamba nesantya ndiyakholwa ukuba ebesitsho sokukhanya ngoku ndiyacinga ibinto leya amashumi asibhozo anesithandathu amawaka ikhulu elinamashumi asibhozo anesithandathu lamawaka emayile ngomzuzwana santya sokukhanya eso ke ngoku yahlula oko ukuze kwimizuzwana emihlanu zizigidi ezingabi zezigidi eziphindwe ngezigidi zemayile onokuhamba ngazo kwaye ikhulu elinamashumi abini ezigidi zeminyaka yexesha lokukhanya ungathabatha elo xesha ukuya kufika kwezo nto zendalo sesibhakabhakeni ukuze ke ibe likhulu namashumi amabini okanye ikhulu elinamashumi amabini ezigidi zeminyaka ikhulu elinamashumi amahlanu ezigidi ngaphezulu nekhulu elinamashumi amahlanu ezigidi ukubuya kwaye baqhathe into ethile ebaxakileyo aze emva kokuphuma apho nokubuya oko kungathatha izigidi ezithathu zeminyaka ukwenza olo hambo izigidi ezingamakhulu amathathu zeminyaka uhambo lweminyaka ezizigidi ezingamakhulu amathathu ukuze xa ubuyela emhlabeni eneneni uyakube umke iminyaka engamashumi amahlanu ungena kwingunaphakade akukho kuphela kuloo nto kwaye kucinga nje ukuba uthixo owenza konke oko wakubeka ngolungelelwano wathetha ngako wayehlawenzwa inyama phakathi kwethu ukuze kuhlangula ukuze asihloniphe kangako ngobukho bakhe obundilisekileyo ukuze abe nokumapho kulo mhlaba unesono ngemihla yokugqibela qonda kalisezwi lakhe ukuba linjalo ngokuba ubophelelekile kwela lizwi amen ubungangamsha nobulungisa balowo uzibambileyo ezo zinto esandleni sakhe qaphela izizwe ibandla limele ukubala ilizwi lakhe kuqala
Boko
emva kokuba ibandla lalilalile laze lambiza ngokuba ngubhelezabhule okanye umoya ongendawo ngoko leziswa phambi korhulumente ukuze lonke uhlanga lube nokugwetywa ngoku sifumana uyesu ngale ntsasa ephambi kwerhuluneli upilato umroma ukuze ancinwe kwaye sifumanisa ukuba ibandla limalile kuqala ngokuba babengakholelwa kumyalezo wakhe ngokuba babengalazi ilizwi uyesu wabaxelela ukuba nanimvile umoses benilikholelwa ilizwi lam ngokuba nguye owathetha ngam yabona nalo ilizwi awathi lo mprofeti elathi inkosi yeza kumprofeti waze umprofeti wathetha ilizwi lalo yure eliyakuza nalo ke liqondakala lisiwe wathi nithi niyamazi umoses yena eyinkokeli yenu animazi umoses ningalazi nelizwi lakhe ngamanye amazwi wathi ndililizwi ndililizwi eliqondakala lisiweyo awathi umoses liyakuza nibe nina nindigweba yabona kuba izithethe zabo yabona inkonzo yayimgxeka ngoku simfumana ngoku phambi kopilato eqondakaliswe ngokupheleleyo kananjalo eqondakaliswelwe elo xesha okanye ibandla ngumthunywa elo xesha abenikwe ithuba lokubona bakholwe kodwa balala kwakutheni ukuze balale abaninzi babo wayefuna ukukholwa kuloo nto kodwa izithethe zabo hayi abantu kodwa zizithethe zabo
Now you see, like Nicodemus came by night.
Ngoku uyabona, njengoNicodemus eza ngobusuku wathi, "Mfundisi, siyazi ba ngumfundisi ovela kuThixo wena. Siyazi ba wena uvela kuThixo. Akukho umuntu unokuvenza izinto ozenzayo wena uThixo engenaye." Si, ngubani usi athetha ngaye? Libandla, abafarisi, inkokheli zalo umhla. Siyazi siqonde ngokupheleleyo ba wena ungomntu. Bakutheni ke ukuze bangenzi njalo kungenxa yenkqubo yabo ndifuna ukuba loo nto ingene nzulu ngenene kuba yiloo nto endiza kuyo yabona inkqubo ababesele bezingenise ngaphakathi kuyo yayiyo abangena kuyisusa nangona babebona ukuba lowo yayingumesiya kodwa inkqubo ababezihlanganise nayo yayingena kubavumela ukuba bakwamkele oko ingaba niyaqonda ngoku ndifuna ukunibuza kwaba baphulaphula obonakalayo bangapha abayiqondayo le nto ndithetha ngayo phakamisa izandla zenu lungile ngoku inkqubo babekholwa kuloo nto kwaye babeyazi into eyiyo indlela enokuthanda ngayo okukhe ndithethe kwaloo nto inye namhlanje siyabona ukuba simele ukuba lapha namhlanje kwaye siyayibona loo nto kodwa inkqubo ayinabavumela ukuba bayamkele bahlophe kangako ngenkqubo yabona ukuba ayingomntu yinkqubo kanye njengoba ndithethile ngomongameli obesandula kuhlaselwa asiyiloo ndoda ngokwazi kwam yona indoda elungileyo ayizange yenze into engcolileyo ekwazini kwam kodwa inkqubo asingobantu abo koko inkqubo yayingengomayuda yayiyinkqubo yabo inkqubo yayimgxeka ngoba wayenganyamezelani nenkqubo yabo niyaqonda ngoku yiloo nto inye yenzeka ngoku baye bakhetha olu tshabalwaziwayo loluntu umbulali kodwa umcimbi ngoku wawusele udibene norhulumente ngoko urhulumente umele ukuba avakalise isigwebo ngokuba ukuthabatha ubomi umele ukuziswe phambi korhulumente babengavumelekanga ukuba bayenze loo nto ngokuba babe phantsi kolawulo loburoma kwaye babengena kuthabatha ubomi ukhathaliseki nokuba yayisithini na kangakanani na icawe imelwe kukuyenza loo nto kuba babengena kuyenza loo nto ngaphandle kokuba kuqala iroma ibanike igunya lokwenza oko ngoko kumelwe kuziswe phambi korhulumente ngoku urhulumente ubandakanyekile kuloo nto ngoku ukuba lo asingomfanekiso wanamhlanje andiboni uba yintoni na yabona ngokuchanekileyo nje ibandla liyalala ngoku ngurhulumente engenelela kufike ixesha apho khona isizwe sabo sonke siphela simelwe kukuza. Ityala lenziwa ukwenziwa kwamanqamu kokusondela.
The whole nation had rejected.
Isizwe sisonke sasimanile nokuhliswa kwengqumbo kaThixo kuphezu kwabo. Waye phambi kokuba ndijone bandla kwafuneka limali, loo nto yayiyakuzisa ingqumbo phezu kwebandla. Kodwa ngoku isizwe simalile ukuzisa ingqumbo phezu kwabo bonke. Waye namhlanje ihlabathi limalile ukuze kufike ingqumbo phezu kwehlabathi liphela, zonke izizwe zimelwe kugwetywa. Waye siyazi ukuba oko kwenzeka ngexesha lendengele enkulu yamaRoma uTitus. Wayirhanqa iJerusalem kwaze kwathi ekugqibeleni basuka badla omnye umntwana womnye, badla amaxolo omthi nengca yomhlaba. Waze ngoko uTitus wakhwela wangena wazidilisa nje phantsi iintonga, wazitshisa isixeko igazi labaleka lisihla lisihlange ezitrato kanjalo apho wayebabulalela khona. Waye kwakumele kubanjalo phambi kokuba uThixo olulungisa abe nokubayekela abantu ayewanyulile ukuba bangene phantsi kwento enjengaleyo. Kwakumele ukuba kubekho isizathu sobulungisa. Yena ulilungisa, imithetho yakhe ibiza ukulungisa. Kwaye umthetho ongenasohlwayo asingomthetho. Ukuba besinokuthi senze umthetho apha kwesixeko akulunganga ukubaleka udlulekwa isibane esibomvu, ngoke akho sohlwayo ngenxa yaloo nto. Ungaqhubela phambili ubaleka udlulekwa isibane esibomvu, kodwa kumele kubekho isohlwayo. Kwaye isohlwayo somthetho kaThixo kwala inkqubo yakhe kukufa, kwaye kwakumele kubekho ukufa ukuze kube uyahlawula. Simi ekuncinweni okufanayo ngale ntsasa kwihlabathi liphela ukuvavanya. Onke amahlelo alalile ilizwi. Ndiyazi uba oku kuvakala kurhabaxa kakhulu. Ndifuna ukuba abalungiseleli abaphulaphuleyo abakho apha nabo bakuloo makhasethi ananjalo ukuba bazame ukuyiqonda le nto ngoku ndizama ukuba icace. Kodwa ndiyibambile ingongoma yam, okanye ndivelisa ingongoma yam apha ndisithi simile namhlanje sikwenye iholo yomgwebo kaPilato. Uthi ukuba nge ndandime apho ngendamthethelelayo uYesu Kristu, waye kulungile, wenza ntoni ngaloo nto ngoku? Nantso eyona nto yabona, akunamsebenzi nokuba ibandla lalimali ekangakanani na ngendema kwicala lakhe. Unalo ituba bona bamala ngoku uyavavanywa namhlanje, okanye usandula kuncinwa, okanye besetyaleni ukuze baqulunqe inkqubo yehlabathi yento eyakubizwa ngokuba libhunga lenkonzo ukuze kubunjwe kwibhunga lehlabathi lenkonzo. Ngoku benze ntoni ke? Bavotele ukuba bayakuthi ngokupheleleyo bazimanye, bazihlanganise, babe nebhunga lenkonzo. Kwaye kweli bhunga lenkonzo ekufuneka amabandla onke abe ngaweli bhunga, okanye uba kenzanga njalo awusayivunyelwa uvunyelwa ukuba ushumayele. Awuvunyelwa nokuba uthandazele abagulayo. Kwaye inkonzo yakho ingasetyenziselwa nantoni na abafuna ukuyisebenzisela yona. Ukuba bafuna ukugcina ibhokisi kuyo okanye izixhobo okanye nantoni abafuna ukuyenza, awusenalulawulo ngayo konke. Uya kuba phakathi kokuba ube ngowebhunga lenkonzo okanye ungabi ngowanto konke. Kwaye nantso inkqubo equlunqwa apha kwizizwe ezimanyeneyo ezizalisekisa isibhalo mganga mnye. Izalisekisa oko yakuthethayo inkosi kum ngowe-1933. Yabona, kwaye sinikwelo xesha kusasanje, kwaye uYesu Kristu ulizwi usetyaleni namhlanje njengoba kakunjalo ekubethelelweni emnqamlezweni. Kwaye ngoku usezandleni zethu, usezandleni zehlabathi. Ilizwi liqondakala liswe ngokucacileyo ehlabathini jikelele. Yabona, kwaye yena mi ematyaleni onke amahlelo amala. Kwaye ngoku yena uyancinwa njengekwibhunga lenkonzo. Waye bayamala kwakhona bekhetha ngcono njengokuba benzayo ngoko. Uyabona, indalo embalini iyaziphinda ngokuba indalo iqhubela phambili ngohlobo olunye. Imithi izaqhubela phambili ngokukhula, nemifuno iyaphuma neentyatyambo, nehlabathi lijikeleza kanye njengokuba lahlala lisenza yindalo leyo. Kwaye indalo yesigaba ngasinye sexesha inemveliso kwakhona, iphinde ivelise imveliso lumveliso, isibonakaliso sento indalo eyayiyo ngaphambi kwezo zinto. Kwaye namhlanje sizifumanisa kwakhona, simi kwakhona kuloo ndawo inye. Ngoku uYesu wayelilizwi uYohane isahluko sokuqala, siyakholwa sonke yiloo nto. Yena wayelilizwi, kwaye ngokuba yena wayelilizwi, ncedani liqonde. Yena wayelilizwi, kwaye yena wayemelwe ukuchasana naloo nkqubo. Kwaye abazange bamale ngenxa yemiqondiso yakhe. abazange benze njalo bathi wathi ubana onokundityhola ngesono kwaye bubi bubi abendileyo batsho inenekazi elincinane wenze bubi buninalo ngaphandle kophilisa abagulayo bathi asimgwebi ngenxa yezinto yabona simgweba ngokuba yena engumntu ezenza uthixo zabe izibhalo zabo ngokwazo zitshile ukuba uya kuba nguthixo uIsaya umprofeti omkhulu owabhala ama66 encwadi zikaIsaya eqala nje okokuqala njengasekuqalekeni nasembindini wencwadi kweza uYohane umbhaptizi aze agqibezele kulawulo lophumulo lweminyaka eliwaka kwaye zincwadi ezingama66 ebhayibhileni njengoba kukho izahluko ezingama66 kwiIsaya iyamangalisa into yokuba kube kwenzeke ngolo hlobo lo Isaya 9:6 wathi sizalelwe umntwana sinikwe unyana
and his name shall be called
waye igama lakhe liyakubizwa ngokuba ngumcebisi ngumthetheli woxolo uThixo ligorha usonini nanini ummangaliso kwaye izithethe ezifamekileyo okanye inkqubo zazingazanga ukubona oko uthixo wayekukho ngabaprofethi babo buqu abo ilizwi leza kubo elo lathi yena uya kuba nguthixo iinkqubo ezifamekileyo ngoko babelalile ilizwi baze banqwenela umbulali endaweni yalo uBarabbas kwaye namhlanje ilizwi licacile lilelalo mhla liqondakala lisiwe lenzwela inene libonakala lisiwe ukuba liyinyaniso kwaye ngemihla yokugqibela njengokuba watshoyo uYesu njengoba kwakunjalo ngemihla yeSodom njalo njalo kuyaba njalo ekuzeni konyana womntu kwalo thixo ngokwakhe lowo wayeli lizwi waxela kwangaphambili isiphelo sexesha nokuba kuya kwenzeka kwaye izibane ziya kuvela ngexhala ngokuhlwa nendlela ekuya kuthi ngayo umalaki sahluko sesine uya kuthumela ezi zinto aziqondakalise kwaye oko kuzwe kwindawo yezigqibo zaze iinkonzo zakwala oko zinqwenele ntoni ke iinkonzo umbulali welizwi lo uthatha inkqubo ngokuba inkqubo ikhasene nelizwi ngoko ingumbulali welizwi kwaye banqwenele isithethe sehlelo endaweni yelizwi eliyinyaniso libonakaliswe laqondakaliswa ukuba lona nguthixo ephakathi kwabantu ngenzululwazi ngemfanekiso ukukhanya loo ngelosinye yenkosi intsika yomlilo kwaloo mnye waphila emhlabeni ekumzimba kayesu kristu uhlile phezu kwabantu bakhe ngemihla yokugqibela apho inzululwazi ithe yathabatha umfanekiso wayo khona ibandla libonile imisebenzi yayo iqondakaliswe ngokupheleleyo ngamakhasethi nayo yonke into jikelele nakwihlabathi jikelele yashunyelwa ngokobuntu kwaye nangoko kuye yonke loo nto iinkqubo zinqwenela ibhunga lenkonzo ukuze ligwebe inyaniso yabona banqwenela umbulali oya kuvala oko okanye akumise okanye akuvale kwaye uya kuyenza loo nto aya kuyimisa into enje nebhunga lenkonzo liyakunyanzeleka uba liyenze loo nto nalo uphawu lwerhamnqa ochasene nelizwi elingukristu hayi iincwadi zabo zobuhle bacinga ukuba sisithethe eso bacinga ukuba iincwadi zabo zobushumayeli zezikathixo yabona kodwa asayi kuma kunyenelizwi kwaye kananjalo uthixo akasingqineli njengezilungileyo uyesu waphakama ephethe ilizwi kodwa ayengemanga nebhunga labo koko eminelizwi kwaye ilizwi laqondakalisa ukuba yena wayenguthixo kwaye lona liqondakalisa namhlanje uba lona nguthixo ngokuba liphila kwaubomi obunye lenza kwaloo nto phakathi kwethu lathi layenza phaya kudala laza layixela kwangaphambili ngoko benza ntoni bona bamkela into ethile ethe sele bamkele kakade laa nkqubo inye iyakulibethelela kwaye ukubethelela kokuhlangana okukhululekileyo kwamahlelo sekusondele injalo loo nto ngoko loo nto ayichasananga nezibhalo ihamba kunye nezibhalo kwaye bazenzela umfanekiselo werhamnqa ukuhlanganisa amahlelo ehlabathi ubuprotestanti obunye usenziwa uphawu lwerhamnqa umfanekiselo werhamnqa ngokwezithilelo sahlulonesithathu ivesi yesibhozo balenzela umfanekiselo werhamnqa irhamnqa yiroma siyayazi sonke loo nto kodwa yahlala njalo iroma konke ingayiyonjani irussia ngelithuba ibhayibhile ithi yiroma yabona abantu bafumana nje inkcazelo engeyiyo yabona ingathini ukuba into enye ngelithuba ixelwe kwangaphambili ukuba imelwe kukuvela eroma buyela emva kuDaniel kwakhona intsimbi nodongwe ezinyaweni intsimbi ayizange iphele ukusuka emadolweni ukuya esiphelweni kwaye nabani na uyazi ukuba irussia kwakungaziwa nokwaziwa ngayo ngoko yayiyiroma irhamnwa elibomvu yayiyiroma yahlala iroma njalo kwaye loo ntsimbi ayizange iguquke ibe enye into ukusuka kwiroma ukuya kwenye into yahlala iroma kwaye irhamnwa yiroma iroma yayinenkqubo yenkolo elathi inxeba layo elibanga ukufa okanye inxeba elibanga ukufa layibulala intloko yayo kodwa yaphinde yavuselelwa kwakhona ukusuka kwiroma yobuhedeni ukuya kwiroma yowophapha engoku baye kuyenzela umfanekiselo werhamnqwa eliphuma kwizityhilelo sahluko eshumi nesithathu wakhe waqaphela esizwe silinani leshumi elinesithathu kwaye sivela anditsho oku yinto emangalisayo nangoko ukuba ibe yenzeke ngokwezibalo ziba kanye ngokuqhelekileyo ngokulandelana nesibalo sifumaneka kwisahluko seshumi elinesithathu sezityhilelo esizwe kwaye wonke amanye amarhamnqa ephuma emanzini nto leyo ithetha buninzi nezihlwele zabantu yatsho ibhayibhile kodwa eli rhamnqa linancinane liphuma emhlabeni apho kwakungekho bantu khona nangoko lalimvana inkululeko yezonqulo laze lathetha njengenamba lazimanya namandla lenza into eyathi inamba yazenza ngaphambi kwalo ngokuchanekileyo ngoko nanto ke imelwe ukwenzeka njengolo hlobo akho ndlela yimbi iyakuyivela kwaye iyo le namhlanje ibumba inkqubo inkqubo asinakulinda kude okuthile sizamile ukwenza wonke umntu abe ngumluthere asabina kuyenza loo nto sazama ukubenza babe ngamabhaptiza asabina kuyenza loo nto bonke babe ngamawesile okanye bonke babe ngabamoya abanganakuyenza loo nto ngoko ukuze kube nokwenzeka oku ixesha lifutshane kakhulu benza ibhunga intloko umfanekiso werhamnqa yiloo nto kanye abayenzileyo kwaye yintoni ke ukubethelelwa emnqamlezweni kweli zi kwakhona kusondele liyancinwa ematyaleni kwaye kwakutshanje liza kuvela qaphela ilizwi elibonakalalisiweyo liphumile ehlelweni liyabonakalalisa ilizwi elahlukileyo kwihlelo yintoni le yintoni le nkqubo ngunopopi weroma ingaba ibhayibhile yathi liyawuba yiloo nto ewemhlekazi isityhilelo sahluko shumi nesixenxe bayibona iroma izivelisa njengenkqubo yezemizekeliso yomfazi umfazi ibandla lihlala njalo limelwe ngumfazi kuba umtshakazi kakristu umfazi ueva nguye owawayo ngumfazi ekunguye oyakuhlangulwa kwaye ibandla intoni lingumfazi ohlangulweyo kwaye lo mfazi wayehleli phezu kwerhamnqa eneentloko ezisixenxe kwaye siyazi malunga neendule ezisixenxe ezo njalo njalo njengokuba ibhayibhile yathi iyakwenzeka akukho mpazamo akukho thuba la mpazamo yabona kwaye qaphela ngoko sifumanisa ukuba yena wayengunina wamahenyukazi yabona kwaye unina nentombi bayamanyana bahlangana kwakhona ngobuhlobo apho ngethuba elithile intombi yabaleka yemka kunina ukuzama ukuphila ngokubekekileyo kuba unina wayephandle kakhulu ekrwada ngokude intombazana ibushiye ekhaya kodwa ngoku ngenxa yokwasele ikhululeka kuncinane yona yaye isenza izinto ezininzi kangako ezingcolileyo ngokwayo ibona unina wayo icinga ukuba unina wayo wayelungile ngoko iqulunqa inkqubo eyeyayo yabona ngokuchanekileyo ukumanywa kobuhlelo buprotestanti kuzalisekisa kanye oko isibhalo sakuthethayo kwisithilelo sahluko eshumi nesixenxe bonke abamagama awayengabhalwanga kwincwadi yobomi yemvana babengabayo kwenye okanye kwenye phakathi kwerhamnqa okanye umfanekiselo werhamnqa ibhayibhile yatsho noyesu wathetha ngale nto hayi njengobukomanisi kodwa kumateyu isahluko esimabini anesine iqala kumqolo amashumi amabini ananye ukuya kwamashumi amabini anesithandathu waxela kwangaphambili ukuba umoya kule nkqubo uyakufana kanye nento enene ngokude ulahlekise nabanyuliweyo buqu ukuba bekunokwenzeka abanyuliweyo abamagama awayebhalwe kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kwaye ngeliphandle ibenza babopheleleke kangako ngokokude athi uba bengayikwenza mfutshane umsebenzi ngenxa yabo bekungasayi kubakho nyama iyakusinda phezu kwehlabathi lo ngowe sisifo kunjalo kwaye ndicinga ukuba babanga ukuba kwiminyaka elishumi elinesixenxe ukusuka kuloo nto ngoko ngokwekhalenda kwaye sinowe 64 u-1964 nto leyo iyakwenza ntoni ntoni leyo iminyaka engamashumi amathathu anesithandathu eshiyekileyo ukuya kwinkulungwane yamashumi amabini anayo kwaye njalo kwiminyaka engemoka amabini ihlabathi laye lafikelela esipheleni zeenkqubo zalo zehlabathi iinkqubo zenkolo ekupheleni kwazo zonke iinkqubo Waza uThixo kwanyanzeleka ukuba angenelele. Wenza njalo ngemihla kaNowa. Iminyaka engamawaka amabini okuqala, iminyaka engamawaka amabini yesibini. Inkqubo yayakufika apho le ngongoma yethu ibizela khona ngale ntsasa. Waye yena wathumela ilizwi lakhe kwakhona. Wathumela ilizwi lakhe ngomprofeti ngexesha likaNowa. Umprofeti uNowa. Waye abantu balala ngesizathu senkqubo zabo. Wathumela ilizwi lakhe kwakhona ngexesha likaYesu. Ilizwi labonakalaliswa kwinzaliseko yalo. Abantu balala.
Waye
ngoku ngowe-1964 kushiyeka amashumi amathathu anesithandathu ukuze kuhlanganiseke eminye iminyaka engamawaka amabini elandelayo. Waye ilizwi livelisiwe yaze inkqubo yalala. Sisondele kangakanani mhlawumbi kusemva kwexesha ngaphezu kokuba sicinga yabona ubana xesha nini na kungenzeka mhlawumbi sele kwenzekile ngoko ko sikwaziyo njengoba bendithetha kuxa epheleleyo ngokuba lapho igama lokugqibela lisenokuba selikulaa ncwadi xa lilapho akuseko ngena kwakhona. Ihlabathi liyaqhuba kanye njengoba lalinjalo kodwa ibandla liyakutywinwa. Qaphela ngoku njengoba sibheka phambili apha amagama abo ngoku akasayibalahlekisa abo amagama abhaliweyo. Yintoni leyo? Imele ukuba ibe yinkqubo. Wayecinga nje ukuba ngowelo hlelo likuloo nkqubo. Wenze ntoni ngoko? Wenze ntoni? Utyinwele ngaphandle yabona kunelizwi kwinkqubo engumbulali emkisayo yokuba nokumila kokuhlonela uThixo kodwa iwakhanyela amandla akho iluphawu lwerhamncwa ngokuchanekileyo. Yabona lirhamncwa ngaphaya into elayenzayo ukuze apha ibe ngumfanekiselo ikwayinto enye. Waye irhamncwa lalilikhulu kakhulu elathi labumba elabandla lehlabathi lonke eNicaea yabona ngokude benze lonke lonke ihlabathi lize kuloo nto kuloo nkqubo inye. Waye babecinga ukuba yayiyinto ebaluleke kakhulu akuzange kubekho umntu nokulwa nalo yatsho ibhayibhile bade balenzela umfanekiselo irhamncwa. Eza onke amaprotestanti bawangenza kwibhunga lenkolo lona lakulenza inkqubo ngokude ube wawungacingela ngokucingela ukuba ungumkristu okanye nantona enye ngaphandle kokuba ube ungowaloo nkqubo. Nanko apho ukhoyo umahluko phakathi kophawu lwerhamncwa netywina likaThixo. UThixo uyatywina ngelizwi lakhe. Niyakholwa lilizwi ngokuthi ingaba njalo mzalwana uBranham? Ewe mhlekazi. Ngoko ndiyanazi uba ninamasabatha okanye ma-Seventh Day Adventist nithi kukugcina umhla wesabatha kodwa asiyo loo nto. Hayi ngokuthanda ukuba mbikuni kodwa ngokuphandle loo nto ayisekelwanga zibhalweni. Ama-Efese isahluko sesini vesi yamashumi amathathu athi musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye natywinwa kude kube yimini yentlawulelo yenu yabona. Ngoko umoya oyingcwele ulilizwi. UThixo akamthathwanga ukwanguThixo omnye kwizigaba ezithathu izikhundla ezithathu. UThixo nguyise ongamele umthetho. UThixo unyana kubabalo noThixo umoya oyingcwele njengokubani ubiza ukwanguThixo omnye ekwizigaba zomoya oyingcwele. UThixo uyise wayelilizwi, UThixo unyana wayelilizwi, noThixo umoya oyingcwele ulilizwi yabona zizikhundla nje ezithathu. Waye kananjalo thina waye umoya oyingcwele uyakutywina ngoko utywinwe wacikwa ngelizwi. Ngoko uthi kulungile ndityiniwe nge kulungile ngoku oko kuyakuqondakalisa yabona kuyakuqondakalisa. Awunako ukuba ngwenkqubo uze utyinelwe kuloo nkqubo kunye nelizwi yabona kuba oko kuchasele okunye nokunye awunakubana kuyenza loo nto kulungile. Ngoku siyafumanisa ukuba onokhanda bomatshini omkhulu oko umatshini. Umatshini une inqwelomafutha ine-piston, i-valve ne-carburetor njalo njalo. Oko ke obo bubuxhakaxhaka. Ndingathanda ukuthetha kwibandla kanye apha into efika enkumbulweni yam. Yabona yiloo nto ndiyakholwa ukuba sikufutshane kakhulu esiqhelweni ndiza kuthetha into ngoku yabona yabona. Ubuxhakaxhaka baninzi abantu abazama ukucacisa ubuxhakaxhaka ngeli thuba ningabaziyo yabona. Inye into wena kwaye uyazi ndimelwe kukuyazi ubuxhakaxhaka buyaziwa. Ngoku kwakunokuthini ukuba uMoses kwakunokuthini ukuba umntu othile ngewathi Nowa ndifuna ukuba ucacise ubuxhakaxhaka bokuba umkhombe udada njani na injalo lona wayengenakuyazi. Awumelwe kukuba ubazi uxhakaxhaka kwazi nje undoqo wabo yabona. Undoqo nguye umelwe kukumazi
with your own words.
Njani kulungile uba umntu othile wayenyuka eyoisrayeli athi uthi Moses ndifuna ukuqola kwaba nokuzidala njani izilwanyana ngelizwi ele lakho wathi athi asilo lizwi lam lilizwi likaThixo nguye ondixelele ukuba ndenze loo nto yabona. Ndixelele ndicacisele ukuba wazenza njani na iimpukane ukuba zibekho emhlabeni ngokuba ngekho nanye iimpukane ezininzi olo hlobo phezu komhlaba yabona. Moses wayengena kuyicacisa loo nto ngokwakhe awumelanga kuyicacisa wawenza njani ukuba umoya wasempuma uze uvuthuze umngxuma umlumle ulwandle olubomvu saza sonke sakulandela kumhlaba omileyo cacisele ubucukubhede baloo nto yintoni eyinkqubo owayisebenzisayo umoses yintoni ndixelele ukuphanda nzulu lwazi lwaloo atom wayikhululayo yabona yabona wayengayazi yena ke wayengabazi ubucukubhede wayesazi nje undoqo kwaye yiyo leyo indlela andinakuxelela ukuba ndiphila njani na andinakuxelela ukuba uphila njani na wena kodwa uyaphila andinakuxelela ukuba intliziyo yakho yenza njani na nokudla kwakho ukuba kungena kwenze igazi njani na ukuze kuthi ngamandla obudla kuze kungene ngaphakathi kwigumbi lesithathu lomzila amathumbu kujike kube ligazi lobomi lize lithunyelwe kuwe kwakhona andinakuyicacisa loo nto kodwa yenzeka yabona oko kuyayenza andinakuyicacisa andibazi ucukubhede bayo ngundoqo nje kuphela ngoku umoses usenokuba wayebazi ucukubhede kodwa kwakungekho mntu umbi kwenye indawo unokuyiqonda loo nto ingenguye umoses babesazi ukuba oko kuyasebenza oko ke kuyanelisa kutheni abantu benganeliseki nje iloo ndlela namhlanje yabona wayengena bangumoses wonke umntu kwakukho umoses omnye nje kuphela bazi nje kwayenguthixo babona ukuba yayinguthixo kwaye balandela besuba kakuhle bade baqalisa ukuba nombuzo kuloo nto bazama ukuphakamisa umntu othile ongomnye kwaenze kwaloo nto ukora satana bathi bakufumana omnye umntu ukuba angenise ukulinganisa okokwenyama ekugqibeleni uthixo wathi zahlule musawungena kuloo nkqubo yombutho yabona phuma njengaphandle kuyo ndiza kuyiginya waze wafuna umhlaba wawuginya yabona akho nto uyaziyo awumele ukuba ukubazi ubucukubhede yazi nje undoqo le nto yenza ukuba ibe nomndondolo yenza ibe yinyaniso ubone ukuba ibetha kanye koko kujoliswe kuko eyathi ibhayibhile ndiyakuthembisa ukuba kuyakubetha kuko kuloo mhla ndabona ilizwi kwakhona kubuyelwe elizwini ngoku umatshini omkhulu uhleli ngoku ulungele ukuhamba buxhakaxhaka sele bukho sele benabo ubuxhakaxhaka benkqubo yombutho obuya kuthi buzise phezu komhlaba kuxolo batsho bane njenge-UN izizwe ziyamanyana zihlangana lixesha lokumanya zandula ukushumayela ngaloo nto kutshanje bayamanyana behlanganisana ukuze bazisentoni uxolo lwehlabathi benza loo nto kwibhunga lezizwe bahlala besenza loo nto kwaye ayisebenzi ayinakusebenza i-UN akukho nto yiyo ngaphandle kwebhola erabha efunqulwa ngumoya wonke umoya wemfundiso yezizwe iyakuhlutha ibhabhe phezu kwayo nantoni na ayinakusebenza ngokunjalo nebhunga lenkonzo alinakusebenza lingumbutho owenziwe ngumntu oxhaseneyo nenkqubo okanye nenkqubo yabo ixhasene nelizwi likathixo kwaye ayinakusebenza bangathini ababini ukuhamba kunye bengavani andinakuyenza loo nto kwaye lingathini ibandla lobukristu ukuba linyanzeleke abepentekoste ama-assembly of god kunye nezinye iinkonzo ezinkulu zobukumkani bobupentekoste nabantu be-full gospel bangathini ukuncama imfundiso yabo yokuvangela kwayeyona mithetho iphambili babemi kuyo nalapho babeveliselwe khona ukuze baze kuloo mibutho bayigxeke kwaye banyanzelekile ukuba bancame imfundiso yabo yokuvangela ukuze bahambe namadoda angavumelaniyo kwiimfundiso eziphambili zebhayibhile nemfiniso engcwele namandla kathixo noyesu kristu bangathini na ababini ukuhamba kunye bengafani nantso ke loo yure esifike kuyo kwaye ngulo matshini mkhulu ulungisiweyo ngoku banabo ubuxhakaxhaka inye into awamele ukuba nayo ngoku ngusatana angene apho kunye nondoqo ukuze anyanzelise ukuphawula kwerhamnqa xa lityela anyanzelwa ukuba lihle ngoko undoqo uyasebenza ubuxhakaxhaka bukho sele benabo mandithethe into kananjalo eli xesha lokumanya ukubona iinkonzo zimanyana izizwe zimanyana lixesha lokumanyana kathixo nomtshakazi wakhe kananjalo kwaye oku ndikuthetha ngentlonelo nentlonipho ndiyakholwa ukuba umtshakazi kakristu uyabizwa ndiyakholwa ukuba yena utyinele ngaphakathi kukumkani bukathixo ndiyakholwa ukuba ubuxhakaxhaka bukho balindele undoqo baya kumthabatha emke emhlabeni angene kuqaqawulini kuxwilo ndikholwa yiloo nto ngentliziyo yam yonke yomhlekazi asazi ukuba uya kuyenza njani naloo nto kodwa uya kuyenza nguye undoqo singamalungu nje thina umatshini womzimba wakhe sizimilisela umfanekiselo wakhe size simbone manyana kunye nathi kwimisebenzi yakhe ngezipho zakhe zothando njengoba ezinikela kuthi kanye nje phambi kwezihlosa ngokuhlwa somsitho kwaye silindele sikhangele kulona ibandla labo elikhulu ilindeleka nanjalo liyamanywa undoqo weli bandla uya kuba kumzaliswa ngumoya oyingcwele kwakhona ebesisebenza ngomlinganiselo omncinane ngelithuba ilitye lentloko lisihla ukuze awuzimanya kunye nomzimba kodwa xa loo ntloko nomzimba azimanyana kunye amandla azizeleyo omoya oyingcwele ayakumphakamisa kanye ngolo hlobo nabafileyo buqu abafele kukristu kumakhulu eminyaka eyadlulayo bayakuvuka bekubuhle bobungcwele bakhe babhavele esibhakabhakeni undoqo ungumoya oyingcwele njengoko undoqo olulawulo olukhulu balwakhileyo loo matshini mkhulu uyakusebenza ngenye imini ekumanyeni kwebhunga lebhunga leenkonzo zehlabathi eliya kunyanzele kananjalo kodwa khumbula uthi xa kusenzeka oko liyakube liphele kakhulu ixesha ngoko kuwe sele ungaphakathi noba ufuna uba lapho na okanye hayi sele ulapho uyabona qaphela sele unalo moya uphezu kwakho ngalo mhla xxa womoya uyakube uvuthuza uvela impuma entla intlono nasezantsi unyanzela abantu kwabaphume kuwo ubonisa abantu naso isizathu sokuba ndibe ndikhasene kangako nalaa nkqubo ndabona ukuba kukho into ethile ubumnyama njengoba ndabona abafazi indlela bayokuqhaba ngayo laa nto ebusweni babo bendixelele xa ipheleleyo ndandisazi uba kwakukho into ezayo kwakutheni ukuze ndikhasane nento enjalo ndandingayazi ndiyayazi ngoku kwakutheni ukuze ndikhasane nonqulo lobumbano kungokuba ndiyibona ngoku luphawu lwerhamncwa yabona andizange ndiyithethe loo nto kwade nje kwakuyiveke ezimbalwa ezidlulileyo yabona ngoku emva kwezopolitiko zenkonzo kwenzeka ntoni ngoko emva kokuba ilizwi lithe langqinelwa ngenyaniso ngoku ukhangela kuthe ekugqibeleni kwafika kwindawo apho kuya kuthi kube ukuzinza khona inyathelo laba elilandelayo ngoku yayintoni inyathelo elilandelayo lamayuda emva kokuba ibandla lathi lalimangala ibandla lamangala ilizwi abazange babe nanto yakwenza nalo yayingumoya ongcolileyo lalizazi iingcinga yayizasentliziyweni zabo lalingcolile phofu yayililizwi imisebenzi awayenzayo yayingqina ngayo yangqina kwawengubani na babengafuni into yakwenza nalo ngoko into elandelayo kweza urhulumente kwaye loo rhulumente wecawe ngokuba zonke izizwe ziyachaphazeleka kwakukho isizwe sabahedeni esasinolawulo phezu kwesizwe sabenkolo ngoku kunje yonke into inkolo ngoko imelwe kukuza kwihlabathi lenkolo obethu nomntu oyimfama angayibona loo nto kwaye uthini umntu oyimfama akubona le nto xa ibona uyakuphuma ebumfameni bakhe qaphela phaa ngethuba elibhunga lehlabathi lihlangana menzeni nalo yesu kuthiwa ngukristu bona ngokuqinisekileyo abananto uyakwenza nalo ngoke inye kuphela into yonokwenziwa ngokanye njengoba benzayo ngoko bayakulubethelela ngokuqinisekileyo balivalele ayinakwenzeka kwakhona alinakuvunyelwa ukuba likwenze oko uxinzelelo lwenkolo yezizwe aliyoku livumela kwakhona ulungiselelo olunje oluqhubeka apha nezinto ezinjalo ziyavalwa ngokupheleleyo awunako ukuqhubela phambili ngaphandle kokuba uvunyelwe undlunkulu intloko yebandla yabona umfanekiselo werhamncwa ow silapha kuphelele apho sifikile kwaye kungqinelwe ngenene inyathelo elilandelayo kukumbethelela yinto enye njengangoko besenza ukuba bonke abangavumi ukumanyana nabo bayakuvalelwa ngaphandle bangavunyelwa kwabashumayele yabona oko kubethelela emnqamlezweni ngokutsha ilizwi elingqinelweyo lesithembiso bayalimisa andisavumelekanga ukuba nalo kwakhona akusekho nkonzo zampiliso akusekho kuthandazelwa kwabagulayo hayi mhlekazi awunokuyenza loo nto hayi akhona kunye okunye oku hayi mhlekazi ndiyakuza kwibhunga lenkonzo kungenjalo andisayi kuba nayo konke khona ngoku ndingabona kwakutheni nandikhasene nonqulo lobuhlelo nje kungokuba luluphawu lwerhamncwa iroma intloko yalo eyokuqala injalo kanye loo nto kwaye yenza ukuba bonke balithabathe ngokumanya neentombi zayo ngokomfanekiselo lowo unina walo wenza kwaloo nto inye yaqala pha iroma ukwenziwa umbutho yayiyintoni inkolo yokuqala eyathi yenziwa umbutho ehlabathini ubukatolika baseroma nabani na onelizwi elithi asibubo yenza nje ukuba ndilive akakho apha umbutho wokuqala ibandla lokuqala eliyathi lenziwa umbutho kwakusenasiya erome eyomhlekazi kwaye yiloo nto kanye abayenzayo kwaye wenza ntoni uluza emva kokufa kwakhe benza kanye into enye abayenzayo enasiya eroma benza ntoni emva kokufa kwawesi benza ntoni emva kwazo zonke ezo ntsuku mozikulu zathi zavela benza kwayinto enye benzela yenyukazi iintombi kanye ngokuchaneke ngokugqibeleleyo njengokuba ngendlela enye ufumanisa ukuba apha bendinesibhalo esincinane endisibhale apha mhlawumbi kungcono lisisibe sona kodwa bayekhangela babene ukubunjwa kumele ukuba nenkqubo enye ehlanganisewo namhlanje inye into abayisolayo ngundoqo waloo nto into nje yokuyingenisa ngokuyinyanzela ukuza kufikelela kumanqam kwangoku ibandla lobukatolika namabandla obuprotestanti aza kuba ngabahlobo ndani xela loo nto ukusukela kude kula mashumi amathathu anento eminyaka edlulileyo ayakumanyana ahlangane kwaye niyabona kanye ukuba enza ntoni nangoku umprotestanti akasayi kuba umkatolika kodwa bayakuba nobuzalwana obumanyiweyo phawu lwerhamnca ukufanisa nerhamnca
that the mother Eve
ngokufana nendlela enye wathi ngayo unina uEva wonakalisela ihlabathi lonke ekufeni kwenyama
the mother Eve listen mother
mama uEva phulaphula umama uEva wangcolisa uhlanga loluntu luphela ngokufa kwasenyameni njani ngokwala ilizwi azamkele into ethile ephantse yafana nalo
she calls all physical death because
wabanga konke ukufa kwasenyameni ngokuba washiya ilizwi elinyaniso waza wakholelwa ilizwi lenyaniso lonke washiya nje intwanana ukungavumelani nje okuncinane okunye nelizwi elizeleyo likathixo wabanga yonke intliziyo ebuhlungu konke ukufa nayonke into yakhe yakho phezu komhlaba uEva wayenzayo loo nto unina wokufa ngoku uyabona ukuba siyaphi na unina wokufa qaphela wasuka nje kakholelwa ilizwi wathi uthixo uthilo usathana wathi kunjalo uthixo uthilo kunjalo uthixo uthilo kunjalo uthixo uthilo ewe oko kuchanekile ngendlela ethile kunjalo kodwa uyabona oko akulilo lonke yabona niyakuvuleka amehlo enu niyakuba kodwa uthixo uthilo kwaye oko kuphelele lilizwi yabona waqala nje ngokulizisa ngendlela engeyiyo okuncinane ilizwi kwaye yinto enye kuphela kwinto enye
A daughter is a product of a mother and
father by intombi imveliso kanina noyise ngokumanyana
Now here's something shocking But
ngokunasibe yothusayo kodwa ukufa ngokwasenyameni ukufa kwasenyameni ukumanyana komama uEva noSatana bahlangane ngokungalikholwa elizwi likaThixo ahlangana baza bangenisa imveliso yokufa
the death is a product of
yena ukufa kwimveliso yokuhlangana kukasathana noEva kunye uEva wayenalo ilizwi usathana ukhasene nelizwi wayekhangela kuphantse kuba ngamashumi alithoba netoba ekhulwini alo usathana wavuma ukuba oko kwakuyinyani ngokusondele kakhulu ibhayibhile ityangemihla yokugqibela yakulahlekisa namanyuliweyo ngoku ukuba bekunokwenzeka yabona indlela yokungena ngayo indlela yokwahlala kuyiyo indlela yokuphuma ngayo kwiindlela enye
in all the full word of God
kukuhlangana kongakholwa kulolonke ilizwi likaThixo elizeleyo ifumene
that's what brought death is
yinonto ezisa ukufa ukuhlanganisa ukungakholwa nelizwi ungakholwa okuncinane nje okuncini kwakho okuncinane intwana intwana incinane isinye ekhulwini zomlinganiselo wekhulu omnye
But it must be 100%.
Kodwa limelwe kuba libe likhulu lomlinganiselo wekhulu.
Notice, God's daughter, the church, the bride.
Qaphela, intombi kaThixo ibandla, umthakazi, naye uyimveliso kaThixo nelizwi lakhe ukumanya.
The Holy Spirit.
Umoya oyingcwele umanya umzimba nenyama waveliswa inyana kaThixo umveliso wobulungisa kaThixo kwaye ngomhla wokugqibela njengoba sixelelwe njengoba kwakunjalo ngemihla yesodoma umthakazi uya kumanywa ngelizwi likaThixo elizwa bonakaloliswe esenyameni umoya oyingcwele ubatywinela ngaphakathi kuThixo uze utywinele ongakholwayo ngaphandle njengoba bendityile ukuba ubomi kaBeethoven bebungaphakathi kuwe ubuya kuphila njengoBeethoven ukuba ubomi kaHitler bebungaphakathi kuwe buya kuphila njengoHitler kwaye xa ubomi bukaKristu bungaphakathi kuwe uya kuphila njengokristu nemisebenzi kaKristu uyayenza kwaye oko kuyakwenzeka ukuba uKristu ebephila namhlanje ebeyakwenza kanye oko lathi ilizwi lithile ukuba uyakwenza kwaye ukuba ilizwi lithe isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade kutheni ukuba elihlabathi limfamekileyo lemizekeliso lingaboni ukuba baphila kweliphina ixesha ubona uEva wabanga konke ukufa kwasenyameni ngokuzama ukufakela isikizi kasathana elizwini kwaye ikwayinto enye leyenzeka ebandleni enisia eroma ngokuthabatha imigaqo endaweni yelizwi ikwaye loo nto inye kumawisi lamabhaptiza amarhabe njengoba ukanya kwisithi gqi kwisigaba ngasinye bayakwala naso isizathu sokuba amaluthere afe ngethuba kwakuvela uwesley yayisesinye isigaba sexa yakhe ilizwi lavela kwaye babemelwe kukulamkela kungenjalo bafe naso isizathu sokuba babe abakwamoya bafa ngoku kungokuba sifikile isigaba sexesha ilizwi lenzela bonakalisa ixesha lokukhoza ixesha lelizwi ukuba libuye ukubuyisela ukholo loyise bantwana kwakhona baye bamanyene kangako bayalimangala kwaye akukho nto bayiyo koko bakukufa komoya kwaye njalo umzimba kathixo umanywe njengomthakazi wakhe yena nokristu behlangene bangumoya usebenza kwinyama yebandla njengokuba usebenza kwinyama kayesu kristu kuba liyinxalenye yomzimba wakhe ababinanga koko bamnye bamnye umyeni nenkosikazi yakhe abasebabinanga koko bamnye nokristu yomzimba wakhe bamnye kwaye kwaloo moya ongaphakathi kukristu ungaphakathi kumthakazi wakhe kumzimba wakhe loo nto ibamanya kunye nalo lonke ilizwe kwaye uthixo ophila ngaphakathi apho ngokwakhe elibonakala lifo kwaye umchasi kristu uyakuthi o ndiyakholwa kukristu ndiyakholwa kwivangeli ndiyakholwa kwezi zinto kodwa ya nantso ke kodwa uyazi mihla imangaliso isidlule akho nto enjengaleyo yabona nantso ke o andikholwa ekubeni umele ukuba ubhaptizwe egameni likayesu kristu kodwa ibhayibhile ithe umele ngoku ndifuna izifundiswa ezithile sizakwalizwe ukuba singavumelani naloo nto yabona umele ukuba njalo uthi ke ubhaptizo lenza umahluko kulungile ngoku kwakutheni ukuzele ubhalwe kwakutheni ukuze kwenze umahluko kupawulos kwakutheni ukuze lwenze umahluko kubo bonke abanye uphakathi kokuba ubhaptizi ibhayibhile ithe unegama loba uphile ukanti ufile kubakho gama limbi linikweyo phantsi kwezulu kutheni ushumayela ngalo nje uthandaza ngalo nayonke enye into kodwa xa usiza equleni ulumangale em yabona ndathi kwenye indoda ngenye imini ndathi ungathi nuba umntu ndathi loo nto ayenza umahluko ndathi ukuba indoda ize kuwe ize ithi yabhaptizwa egameni lomfuyo wasesaron intyatyambo yasesihlanjeni nekhwezi lokusa ungathi uyalungisa ndathi hayi mhlekazi ndathi ungaphinda umbhaptiza ewe ndathi ungambhaptiza njani yathi egameni loyise enyana nomoya oyingcwele ndathi kulungile ngoku wenze ngokuchanekileyo kanye ubeke ukuba ubiza loo magama wenze kwa into enye ebeyenzile xa ibisithi ufiwe wasesharon intyatyambo yasesihlanjeni nekhwezi lokusa ngokuba sihloko eso yisenyana nomoya oyingcwele sihloko yabona yathi kodwa uyesu wathi babhaptize kwigama ndathi yiloo nto kanye wayethetha ukuba mayenziwe kodwa entweni hayi akazange athi biza loo magama babhaptizeleni egameni igama
Oh,
bethu ndathi uyise unyana nomoya oyingcwele zizihlonipho igama loyise nyana igama loyise nyana nomoya oyingcwele yabona ndathi bathi laliyintoni upetros bathi laliyintoni abanye bona yabona liyintoni loo nto inkosi yesu kristu ligama loyise nyana nomoya oyingcwele unamalunga namashumi amathathu amawaka abantu belizwe omele ukubabhaptiza kwakhona yabona kulungile kodwa yinyani leyo upawulos wathi uba ingelosi evela ezulwini upawulos wacela ubantu babengabhaptizwanga egameni kayesu kristu kwizezisasinethwa kwivesi esihlanu ukuba ukuze bamkele umoya oyingcwele bamele ukukuza nangona babekhwaza bedumisa uthixo besenza iinto ezinkulu wathi bamele ukuya baphinde ukubhaptizwa kwakhona egameni likayesu kristu emva koba uyohane umbhaptizi wayebabhaptizile bamelwa kukuya baphinde ukubhaptiza aye wathi kumagalati sahlosoqala ifeshi yesibhozo uba ingelosi evela ezulwini ifundisa nantona enye kunokuba ndanifundisayo mayiqalekiswe ewe mhlekazi ngoko simele kukuhlala kanye unyenela lizwi lonke lizwi lalo yabona qaphela o alinazindawo zimthathaka qiniseka njengokupheleleyo uba ukhona ntona oyithandabuza engqondweni yakho ungcono uyilungise ngoko musa ukulinda kude kube ngoko sele liphele kakhulu ixesha musa ukulinda ude uthabathe upawulo erhamnqa ngomzulu kangako awunakuze ulubone kwakhona uya kuba impama wamfamekisa usirayeli khona ukuze abe nokubonakalalisa ilizwi lakhe wenza kwaloo nto inye kwintanga uba apha sihamba siye kungena nje ngendlela enye kunokuba benzayo ngoko qaphela uefa wala wancama amalungelo akhe emva kokuba wayesele libonile ilizwi lingcwele lothixo into awayenzayo walimangala wancama amalungelo akhe yinto enye abayenzayo enasiya eroma kwaye yinto enye abayenzayo ngoku ibhunga lenkonzo ngokuchanekileyo nje bazalwana yiyo leyo ukusuka kwigenesis ukuya kwisithilelo iyinto enye nantso into awayenzayo uisrayeli nantso into awayenzayo uplato nantso into awayenzayo yonke into njalo ukusukela uefa kude kube ngoku yinto enye ala ilizwi elingqinelweyo bathabathe umgaqo endaweni yalo oko kubanga ukufa ukufa komoya bafile ilizwi lisashunyelwa kwabafileyo ngokuchanekileyo abasayi kungena kwimilleniyam ngoku yabona sele beshunyeziwe mhlawumbi bayalifumana khona ngoku
yabonaonyana
bakakhayeni owayimvelisi yokungakholwa kwilizwi likathixo onyana bakakhayeni bawunyelisa umyalezo womprofethi unowa qaphela loo nto ngelizwi likathixo kwanyanzeleka uba ezise ukuxela kwangaphambili umgwebo nemiqondiso ebonakalayo imiqondiso engqinelweyo ukuba ixesha lalisekupheleni aze oonyana bakakhayeni bahlekisa ngaloo nto kanye njengoba besenza ngoku ngoko loo nto bayenza ngomhla kayesu benza ngokunjalo kuzo zonke izigaba zexesha bahlala kunjalo bayagxeka bahlekise ngalo wathi ngemhla ugqibela kuyakwakho amagxeka besithi akho mahluko okuxesha okoko uba ubethu balalayo wena yabona benza ngokunjalo oonyana bakamtyholo ngeenkqubo zenkolo ilizwi lenzela bonakalaliswa ngexesha likayesu kristu khangela iinkqubo zenkolo zabantu abangamayuda dade rose abantu abangamayuda baye bemele ukuba bazingcono oko inkqubo yabo yababanga ukuba bale bagxeke ilizwi likathixo ababebanga ukuba bayalikholelwa lenziwe labonakala kungekho nelizwi elinye liphume ecaleni benza kwaloo nto yinto enye abayenzayo namhlanje iinkqubo zenkolo kuloo mashini mkhulu bawulungisileyo ngoku ziyakwenza njalo ngokuqinisekileyo zomangala emadinga ngexesha lesiphelo umkhonto wexesha lesiphelo yonke into yexesha lesiphelo emelwe kukubakho njengoba uthixo ixela kwangaphambili ilizwi nelizwi isekhasethini ukuba uba bandidubule ndawa nantoni na eyaba yiyo abasakubisa loo myalezo yabona uyakuhamba njengendlela efanayo yabona sele uphumile ushicilele umkile yabona bayengena kuze babe nako lilizwi lesiphelo kanye ngoku linqinelwe ngokupheleleyo laqonakalaliswa ngokuphindaphindiweyo kwakhona ngemiqondiso izimanga ukuqukubhete ngokhondoqo ngenzululwazi ngebandla ngothixo ngokwakhe eqonakalisile ukuba yilo yure ngokubini ngelizwi nangemiqondiso nezimanga umyalezo ongqinelwe nguthixo phakathi kwenu ngemiqondiso nezimanga zale yure umyalezo othi uyesu kristu akafanga koko uyaphila isekwa into enye njengoba wayehlele njalo kwaye uyathumela kwaye ngokuchanekileyo uzalisekisa umalaki sahluko sesine nazo zonke ezinye izivalo owathi uyesu ziyakubakho ngemihla yokugqibela zizalisekile ngokupheleleyo kokubini ngokwenzulo lwazi ngehlabathi kwaye olinda ixesha bathwele imifanekiso emikhulu yezangca zokhanya ezasiwelwe kwangaphambili apha neengelosikathixo ezathi zehla ingekho nto bayaziyo ngazo kwaye kuyo yonke indawo naphi na ukuqonakalalisiwe kwihlabathi liphela kukubethelela emnqamlezweni okulandelayo kwaye sijongene nako njengokuba uyesu watshoyo ngoko ndithini na ndisindise nabawo kule yure kodwa hayi mayenzeke intando yakhe yabona emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini nanto into ibandla liyithethayo namhlanje ukusuka entliziyweni yakho mna ndijoyine into ethile hayi os hayi intando yakho mayenziwe njengokuba isenziwa ezulwini qaphela emva kwesithembiso selizwi lesigaba esasingqinelwe balimangala enze into enye namhlanje kwaye ngoku ndiyehla ndiyayikuvaleni ngoku kwaye njengoba wezayo ngoko ezibonakalalisa ngokucacileyo ukuba ulilizwi baze kweza umboniso wamandla apho kwakumele ukuba bakhethe ilizwi kungenjalo bathabathe inkqubo kufikelele kuloo nto inye namhlanje unyanzelekile bakhethe ilizwi okanye bathathe inkqubo kwaye bayakunyanzeleka bathathe inkqubo ngoku yenza ntoni loo nto ekuvaleni usezandleni zehlabathi kunjalo ngoku ingongoma yam yindlela ende leyo yokuzama ukwakha jikelele kodwa ngoku ndisandule ukuqalisa nje uyabona ningaphakami ndiyaqhula nje khangela nantsi ingongoma yam ndiyayazi loo nto kukwandlalela njengoko nayo yonke into enatya apha ngoku masiyilungise ize ekhaya kubone ukuba ikhangela kanjani na siyifake phantsi
kweglass
uyesu usezandleni zabantu usezandleni zebandla niyakwenza ntoni ngalo yesu kuthiwa lilizwi elithanjisiweyo ukristu uthetha ilizwi elithanjisiweyo bona niyakwenza ntoni ngalo yesu watsho upilato ndenze ntoni nangalo yintoni inyathelo lam ndingenza ntoni ngalo yesu kuthiwa ngukristu labizala isithini ihlabathi labizala isithini ibandla malibethelelwe malimiswe asisalifuni ndizakubuza into ungaqikelela ityala likwizandla zika-oswald kusasa nje lo gwinte
umongameli what his judgment will be if he's
ungasiqikelela ukuba siyakuba yintoni na isigwebo sakhe uba ufunyaniswe inguye owenze loo nto unganako ukuqikelela ukuba kuyakubakho inceba eseleyo ngaye igazi lomongameli we-United States lisezandleni zakhe ucinga ukuba inkundla yomdibaniso akukhathaliseki noba ucenga kangakanani na bendingazimiselanga uyenza loo nto loo nto ayisayi kumthethelela nakancinane uyakutshabalala kuba unegazi lomongameli ezandleni zakhe ungayiqikelela indlela aziva ngayo ungafuna ukuba naloo nto isezandleni zakho lungile uthini ngegazi likayesu kristu ngoko ucinga ukuba uyakuxolelwa emva kokuba lingqinelwe ngokupheleleyo uyakuyiphepha njani naloo nto igazi lakhe lisezandleni zakho unetyala moni uyaphi xa usuka apha uyakwenza ntoni emva kwale nkonzo uyakusasa nje ucinga ukuba uthi ke bendizimisele bendingazimisele kwangumntu ombi oswald usenokuthetha kwaloo nto ukuba ubulungisa benkundla yethu ephakamileyo uyakubiza ubulungisa uyakubiza lolwethu luqobo lwesizwe isizwe siphela sibopheleleke kwinkundla ephakamileyo leyo kwaye kunabakho nto yenye iseleyo waphule umthetho umele ukuyihlawulela loo nto akunamsebenzi wengazimiselanga kangakanani na nokuba bezinjani iinjongo zakhe okanye nantoni namalunga noko uza kuhlawula ngenxa yakho nakanjani na ukuba inkundla yethu ephakamileyo nobulungisa bayo inyanzelisa imbuyekezo yomvuzo uyakuzifumana unjalo ngongaphezulu kangakanani kwiqonga lomgwebo kathixo xa ufike unegazi likayesu kristu ezandleni zakho ndimenze ntoni na uyesu ekuthiwa lilizwi elithanjisiweyo ulivile uyazi ukuba liyinyaniso lingqinelwe ngokupheleleyo
Would you desire denominational murder of the word?
Umbulali, uyabulela umbulali welizwi olihlelo. Kuno Christo angena tyala.
Would you crucify? Would you?
Uyabethelela. Uyabanesibindi sokuchabatha uBarabbas. Ungabiza kwakukhulwe uBarabbas. Angathini ubana kwenza into enjalo nabani na? Ukubiza uBarabbas umbulali welizwi kunokuthabatha ilizwi ngokwalo elibubomi kwaye lisezandleni zakho ndithe ndakuva ukubhindwa kukamongameli Kennedy lo myalezo wangena entliziyweni yam ndacinga iyakwenza ntoni loo ndoda kwaye akwandlela yakuphuma kuloo nto ngoku usenokuba uphaphamile ngeli thuba waqonda kuba yintoni nayezayo kwaye uyakuphaphama ngexesha elithile apha okanye kwikhasethi nokuba uphi na
You're going to wake sometimes.
Uyakuphaphama ngexesha elithile moni. Uqonde kuba kukho igazi ezandleni zakho. Kwaye ligazi lonyana kaThixo. Kwaye unetyala
lokumgwinta.
Isono sakho samgwinta. Ukungakholwa kwakho kwilizwi lakhe. Ukusilela kwakho ukubona ukuqondakalisa kwakhe. Menze buhlungu wemka umoya oyingcwele. Kwaye uyakwenza ntoni kungekukho ukuma kumgwebo kaThixo ukwazi okuya kwehlela.
Yes. The blood.
Ewe, igazi lika John Kennedy lisezandleni zika Oswald. Iyakuba into encinane kunegazi lika Yesu Kristu elisezandleni zakho xa uya kube umi phambi kothixo. Imenze nina uyesu ekuthiwa ngukristu watsho upilato wayebekwe kwizandla zakhe kwaye igazi likayesu kristu libekiwe kwakhona kwizandla zeli bandla libekwe kwizandla zesize nakweli hlabathi jikelele apho namakhasethi athe afika khona nezinto ezingqinelweyo zaqondakalaliswa nguthixo ngoku uyakwenza ntoni ngalo yesu obizwa ngokuba isekwa nguye izolo namhlanje nangonaphakade uyakwenza ntoni ngalo yesu ingaba ukulungele ukuthabatha indawo yakho ecaleni kwakhe
And the same thing Pilate did, there remains
Upilato,
three things.
Nangento enye wayenzayo Upilato. Sele izinto ezintathu onokuzenza ngayo. Upilato wazizama zontathu waze wayiphosa. Amacebo amathathu osenokuzama ukuwenza kodwa akasayi kusebenza.
Pilate tried to get him off of his hands.
Upilato wazama ukumsusa ezandleni zakhe. Kodwa xa ethi wabekwa kakanye ezandleni zakho, usezandleni zakho. Upilato wazama izinto ezintathu ezahlukeneyo zasilela masijongane nenyaniso sokuba usezandleni zethu simbonile elizwini lakhe simbonile ezinqinela siyazi ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ingaba kunjalo ngoku andithethi kuphela kweli bandla lilapha kusasa nje kuba ndithetha kuphela amathandathu amakhulu asixhenxe abantu mhlawumbi kodwa ndithetha nezigidi kweli khasethi liyakuya kwihlabathi jikelele yabona usezandleni zenu mina basekhasethini nobani phina niyazi uba liinyaniso ukuba nazi ngoko nizimfama aninakulibona ilizwi ningenako umbona uthixo elizwini kwaye usezandleni zenu ngoko niyakwenza ntoni ngaye upilato wazama ukumsusa kodwa simelwe kujongana ninyaniso upilato wayemelwe kujongana nalo wayesazi wayevile kulungile uthi andizange ndibone nanto yalo ulivile nakanjani na uyaliva ngoku yabona wayefuna kuba uyesu enze umangaliso okanye iqhinga esenzela yena kodwa wayengadlali maqhinga wayesenza kuphela njengoba uthixo ayemxela ukuba enze uvile ukholo luza ngokuva unalo ukholo waze wemka waya ekususeni oko kwizandla zakho kodwa wayemelwe kukujongana nenyaniso nakanjani na wenza njalo kwaye ngokunjalo sijongene nenyaniso qondakalalisiwe ngokuzeleyo cinga unegazi lomntu ezandleni zakho umntu umelwe kukhangela xa enegazi lomnye umntu ezandleni zakhe khangela kwinqwelomoya umqhubi wenqwelomoya xa eqhuba inqwelomoya ukhangakhangela sonke isixhobo kuba unegazi lomntu othile ezandleni zakhe sonke isixhobo esincinane esinokuhlolwa uyasihlola
when he gets out and turns the plane around
uyaphuma aze ayijike inqwelomoya udumisa imoto injini abone ukuba ifootman aze avulele wonke umoya kuyo abone ukuba oko kufuthela kuyakuba kuyakuba nabona ukunyanzela okanye kugibisele isiqhubi kananjalo ngomoya waneleyo kangangokuba ibe nokusuka emhlabeni nake nema abaninzi benu inqwelomoya okanye nahlala phantsi apho ibe yonke inqwelomoya leyo ishukuma emhlabeni ngokusondeleyo uyinika konke enako uze abe nokubona ukuba kukho nto ithile ingekho mgceni na uba iyakuphakama iyakutshitshiza idume kodwa uyayihlola kwakhona noba kuyanyanzeleka kubahlali abakomzuzwana ade bawuyihlolile kwakhona kwaye kwabathi balibamba ixesha lakhe ncinane uyayihlola kwakhona indlela ibandla elimele ukuba liyayihlola ngawo kwakhona 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 nakwakhona silindele ukuza kwakhe siyavuka silindele ukusuka kungcono sihlole ngelizwi ayinto eyathethwa ngumntu othile qiniseka ngokuba uyazi ngokwakho njengamava angawakho nokristu ihlole kwakhona uphinde kwakhona uphinde kwakhona kuba unegazi lomntu ezandleni zakhe kungcono wahlole uthini ngogqirha phambi kokuba yenze uqhaqho sineqela logqirha elihleli apha phantsi ngale ntsasa qaphela uba ugqirha into ayokuyenza phambi kokuba angene kwigumbi lokunyangela ufuna umatshini wokuxilonga ngaphakathi emzimbeni ufuna ukuhlola igazi ufuna ukuhlola intliziyo ufuna ukubona ukuba unengqelena phambi kokuba kunike isiphelisi zintlungu uhlola sonke isixhobo uyazibilisa ngokupheleleyo kuze aqiniseke ukuba kho zintsholongwane kuzo wenza yonke into uyazihlola kwakhona aphinde kwakhona aphinde kwakhona aphinde kwakhona kuba unegazi lomntu ezandleni zakhe ufuna ukuqiniseka ngenene ukuba yonke into ilunge kanye njengokuba inokulunga kunjani ngawe kunjani ngawe moni uziva njani malunga naloo nto ukuba negazi lomntu ezandleni zakho uxanduva olunjengomqhubi wenqwelomoya kwaye uyayihlola ugqirha kwaye uyayihlola nantoni enye okuninzi kangangoko kwenzululwazi xa unegazi lomntu ezandleni zakho uyakwenza ntoni xa umgwebi eza kuvakalisa isigwebo khangela indlela azifunda ngawo ezo ncwadi eziphindaphinde aziphindaphinde aza ziphindaphinde yo yonke into encinane anokuyibona phambi kokuba avakalise isigwebo kuba unegazi lomntu ezandleni zakhe kumele ukuba bekho into apha yokuqinisekisa ukuba oba bubulungisa yabona kunjani ngathi xa silibona liqondakaliswe ngokupheleleyo ukuba isekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade ulapha usezandleni zethu usezandleni zethu usezandleni zakho ndiyakwenza ntoni ngayo ndimenzeni nalo yesu ungukristu umthanjiswa lenza ntoni lona wathi njani uba lalinguye idinga lalo mhla nomhla siphila kuwo kuninzi okuthethwa sisivalo into ezininzi zakho zimele kukuba zizaliseke ezizokugqibela zomhla wokugqibela kukho izo ezikhoyo apha ezimele ukwenzeka kwaye zizo ezi yinto na ngaloo kristu uthenjisiweyo ilizwi elithanjisiweyo uyakwenza ntoni ngalo ngaba uyakulithengisa kwihlelo ngoku wenza ntoni upilato upilato wazama ukumhlamba amsuse kwizandla zakhe ngokuthi into yokuqala upilato wazama ukumhlamba amsuse ezandleni zakhe ngokuthi o ulungile ungolungileyo yabona uthi o isizwe olungu upilato upilato abaninzi kakhulu bayamngcwalisa hayi 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 wayesezandleni zakhe waye uvile umyalezo wayelibonile ilizwi waye wayesezandleni zakhe waye usezandleni zakho zano loo nto wenza ntoni wazama ukuthi okulungile uyindoda elungileyo andimfumani tyala kuye ukuba asiyompendulo yabantu abaninzi kangako leyo namhlanje owu akukho nto iphosakeleyo kwilizwi ndiyaqekelela ukuba lilungile ibhayibhile ilungile kodwa asikholelwa ibandla ihlelo lethu alivumelani nalo yabona yabona nalo udidi olunye lwabantu luzama ukumhlamba asuke ezandleni zalo andifumani tyala kwilizwi ndalilungile kwapostile ngomhla wabo kodwa asiphila komnye umhla asiphili kumhla wabapostile ke ngoko ke andimelwe kukwenza njengokuba benzayo abapostile andimelwe ukuba ndibhaptizwe ngendlela ababhaptizwa ngayo ndiphila komnye umhla andimelwe ukuba ndibe nezinto ababe nazo ndiphila komnye umhla umoya oyingcwele wawunikelwe nje elo qela amahebhere isahloko sesimane sanifesi esibhozo ambuyisela izandleni zakho kwakhona kungekho kuphepha
He's sternly vindicated. He's the same yesterday, today, and forever.
Ungqinelwe ngokupheleleyo isekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade. Awunakuphepha. Awunakumdlulisela kwesinye isigaba esithile. AmaHebhere esahlulwe sinesithathu ivesi yesibhozo ayazigweba iingcinga zakho azambuyisele kwakhona ezandleni zakho.
So Jesus is on your
ngoko uYesu usezandleni zakho kanye njengoba wenjalo kwezi kaPilato.
Look, he said, but
khangela uthi kodwa andazi kulungile into onophulaphulele yona.
Pilate was a pagan.
Inkosikazi yakhe yayingumhedeni.
But God to make it just.
Kodwa uThixo ubuyenze bebulungisa loo nto. Wathumela lo mfazi apho wathi muza kwenza nto kule ndoda ililungisa. Yena wathi ihluphekile namhlanje kuba kwakukusasa kwakusebusuku apho kwaye isinye samashumi amabini anesine yure kuthiwa yimini. Ibe namaphupha athile ngokuhlwanje ngalaa ndoda ililungisa. Muza kuba nanto yakwenza nayo. Oku wathi kulungile ngoko ukuba kunjalo ndiyakumhlamba nje asuke ezandleni zam kodwa wayengena kuyenza loo nto awuna kuyenza nawe nje uba uve inyaniso umele ukuba uyamkele okanye uyale akukho ndlela ewe mhlekazi umele ukwenza njalo iziyalo zenkosi amayuda akwaza igazi lakhe malube phezu kwethu uba siyakukholelwa abavangeleli bethu inkqubo yethu yobuhlelo kunokuba sikholelwe yena nantso ke yabona iindidi zabantu namhlanje kodwa zonke zimelwe kukujongana nomcimbi kathixo nonke ndimelwe ukwenza njalo nakanjani na umhedeni okanye nantona unoba uyiyo ongakholwayo umuyisile umbhaphisi umrhabi odikidiki obandayo oshushu okanye nantona unoba uyiyo umelwe kukujongana nomcimbi ngendlela enye kanye noba uyafunana okanye hayi usezandleni zakho injalo kanye loo nto ngoko nabo abo bazama elinye icebo likapilato lokuphepha umcimbi ukumdlulisela komnye ukhesare yabona upilato wathi ngoku imamzuzu andifuni nto yakwenza nalo ngoku indoda elungileyo andifuni nto yakwenza naye owu ndindi ndiyakholwa koko ndileyo andizange ndibone senza umangaliso kodwa maninzi amangqina akhe ndindi ndiyakholwa ukuba uyindoda elungileyo uyindoda elungileyo yabona kodwa andifuni nto yakwenza nalo mna ndindi nje ndiyakumhlamba nje asuke ezandleni zam ndizizele namanzi noke ndingamangqina am apha ewe kodwa uthixo wayengqina naye wayesezandleni zakhe kwaye ngokunjalo usezandleni zakho yabona wena uyazi ukuba ndithetha ngantoni na yabona asinguwe kuphela koko neli khaset usezandleni zakho uyakwenza ntoni ngaye noyesu ukuthiwa ngukristu ukristu lilizwi elithanjisiweyo yabona uyakwenza ntoni ngalo umyalezo weyure umhla ufikile ubonakaliswe ngokupheleleyo ibhayibhile nonguthixo uyakwenza ntoni ngawo uyakuphepha njani loo mcimbi ngoku uyavula njani kuwo usezandleni zakho kwaye ityala kaoswana uyakuba lelincinane kwelakho nangona ungumlungiseleli okanye nokuba ngubani na loo mayuda ayingabavingeleli noorabi abafundisa amadoda angcwele kodwa wayesezandleni zawo ngendlela efanayo wayelilizwi umcimbi kathixo walo mhla kwaye basilela ukuwubona abanyuliweyo kuphela abawubonayo abo babekholelwa kulo ngoku bonke bamelwa kujongana nalo mcimbi kwisigaba ngasinye kwahlala kunjalo lonke ixesha kuso sonke isigaba sikaeva noadam konke ukuhla ukuza kwisigaba sikanowa ukuhla ukuza kwixesha likadaniyeli nobhelishatsari nonebhukhadinesari konke ukuhla ukuyamngena kwixesha likakristu konke ukuhla ukuza kungena kule yure kanye siphila kuyo kuhleli kwinto enye umcimbi welizwi ufikile hayi imfundiso yabo okanye ihlelo hayi umgaqo koko umcimbi welizwi uchasene nezo zinto ke ngoku lisezandleni zethu ngoku Ngoko abo bazama elinye icebo likaPilato lokwahlukana naye ngokumdlulisela kumntu ongomnye. UPilato wathi ngoku uyazi ntoni, ndiyakumsusa nje ezandleni zam, ndiyakumhlamba asuke ezandleni zam ngala manzi. Ngoko ndiyakuthi nje nolokuba ndenze into ethile ngaye. Ngoko ndiyakwenza ntoni, ndiyakumthumela ngaphaya kundlunkulu nobhishophu. Ewe, nantso into abazama ukuyenza namhlanje, ubona? Bamthumela kuKesare, loo nto ayizange imsuse kwizandla zikaPilato, imsuse nakwizandla zikabani na. Yenza ntoni? Yabuyela kuye, ibuyela kanye kumntu ngamnye. Uthi kulungile, nganako, nganako ukuyenza loo nto. Ndalamkela ukuba ihlelo lam ndalamkela. Ihlelo lakho liwe bhunga lenkonzo, ligwetyiwe. Bayakuthini ukamkela? Buyela emva kanye kuwe, akukoko kuthethwa lihlelo lakho, koko kuthethwa nguwe. Balimangele. Ngoku uyakwenza ntoni wena ngalo? Nantso into elandelayo, yabona?
That don't take him off your hands.
Londo ayimsuse ezandleni zakho. Ungqinelwe ngokupheleleyo. Ungqinelwe ngokupheleleyo. Ilizwi lale yure. Idinga lale yure. Hayi idinga le yure kaLuther. Yayililo ngoko. Yayililizwi kwisigaba sabahlaziyo. Njengoba nina nonke nabafayo amatyini asixhenxe. Ekupheleni kwesigaba sabahlaziyo, irhamncwela linobuso obufana nomntu, umbutho, igudwa, kodwa obu bubuso bokhozi, irhamncwela aphumela ukwenza isimemo namhlanje. Yaye ungaba naso isibindi sokuthi elo yayingelo lizwi liphekuleleyo likaThixo xa walicela kwangaphambili apha, waze wathumela phaa ngaphesheya iArizona, waze walibuyisela apha kanye nenzululwazi ngokwayo nayo yonke enye into yaqonakalisa ukuba linjalo. Le ncwadi seyivuliwe, injalo loo nto ilindele nje amatyeni asixhenxe babonakalise ngokuza kukaKristu. Kulungile, usezandleni zakho, kumele ukwenza into ngayo, musa kumsusa, ewe mhlekazi. Kule ndima ndingathanda ukuthi ukumdlulisela komnye umntu. Uba ihlelo lam ndingalamkela, mzana uBrenham ndingalamkela. Kodwa uthi umama wayengwale nkonzo, wayephila kwisigaba sakhe ongaphili kuso kuwe ngoku. Khangela into awanyanzeleka uba aphumele kuyo ukuze enze oko wayekuko. Uthini ngawe? Kulungile, khangela uthi umama wayengwale nkonzo yomoya, wenza ukuthile thina, waphuma embuthweni. Kodwa mzama ukuthetha nawe ngoku. Uthini ngawe, yabona? Kweli qela sifumana abaninzi abafundileyo. Ngoku ndiyazi uba ndizakhubekisa apha kodwa oko andikwenzi ngabom. Uba ndenze njalo ngoko ndimele kuba phaa ezantsi esiguqweni ndiguquka. Ndikuthetha oku ngothando lobuThixo. UYesu xa wayemi apho abe awo bafarisi wanyanzeleka ukuba athi ningaboyihlo umtyholo imisebenzi yakhe niyakuyenza. Phofu wayebiza uxolo nenceba ngenxa yabo emnqamlezweni abo wambethelelayo. Yabona, wayengachaphukanga ngenxa yabo, bathi nzala ndini yamarhamba. Yabona, yabona, yonke into wabaqalekisa ngayo, yonke into wayenokuyenza. Yabona, waze wajika wathandazela emnqamlezweni. Yabona, yayingenguye owayefuna ukwenza loo nto, yayingeyiyo loo nto, kodwa babemele ukuba bayibone impazamo ababeyenza. Kwaye ndithe kwaloo nto inye namhlanje kweli qela lokudlulisela iqashiso komnye umntu okanye into esiyibiza ngolo hlobo emkhosini ukudlulisela idola komnye umntu, sizama ukuyidlulisela phambili njengoba uAdam noEva abenzayo. UEva wazama uAdam wathi umfazi ondinike yena, kwaye loo nto yayingekho zithethela kuye. Yabona, umfazi wathi inyoka indilukusile yena ibiyiyo ethe yaba nobudlelane bokulala nam, indilukusile yenze oku. Loo nto ayizange ilisuse kuye konke, waya ngqo emgqwebeni ngendlela efanayo. Ewe mhlekazi, kulungile, abanakuyidlulisela komnye. Abanakuthi uba ihlelo lingakholwa yile nto ndingakholwa nam, kodwa kudala ndikweli hlelo. Loo nto ayinayo nenye into yokwenza noko, amaYuda ayinaloo nto inye. Ngokunjalo nawe mayeqaphela, abaninzi kule nto sifumana amadoda achubeke kakuhle kweli qela ngokuphulaphulisisa. Yabona, inkcubeko le nto siyibiza ngokuba inkcubeko namhlanje, loo nto uSathana owayivelisela uEva ubulumko obuthe chatha, wathi amehlo akho akavulekanga, ngoko awuqondi konke ngale nto. Wayelazi ilizwi, wakupheleleke apho, wayembonde uThixo engenelelo lizwi, kwaye loo nto yayimele ukuba ilungile. Wayemgqine kubomi okungaphakathi, okoko nje wayehleli nelo lizwi. Wathi akwaphula elo lizwi, wayenalo idinga likaThixo lokuba uya kufa mhlathe walaphula. Kwaye wathi akwaphula wafa, njalo loo nto. Nalo ilizwi likaThixo elingqinelweyo apha lingqina likhondakalisa ngomoya uba yena usamkele wasinika ubhaptizo lomoya oyingcwele. Sibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu, ivangeli enye, imikhonzo eminye, imangaliso eminye, ulungiselelo olunye. Kwaye intsika yomlilo ibonakalisa imiqondiso nezimanga, akukho kuzithethelela naphi na. Kwaye yiloo nto kanye eyathi iBhayibhile iyakwenzela ngemhla wokugqibela, kwaye nangokutsho kukamala kwisahluko sesine, ukubuyisela ukholo lwabantwana emva koyise kwakhona. Ukuze kanye emva kwaloo nto abangendawo bahambe okanye amalungisa aphume nyathele phezu kothuthu lwabangendawo, ihlabathi lonke liya kuba litshile. Waye iatom ziyajinga phaya ngaphesheya, iziqhoshumbisi zixhonyiwe. Nayibona into eyenziwa yiJamani njengokuba ifumanise ukuba umongameli uhlaselwe, bawuhlanganise ngokukhawuleza ndaweni inye umkhosi wabo, ngokuba ibiyiloo nto kuphela ibiyibambile iRussia ekubeni iqhushumbise phaya. Baze ba uKennedy uthumele nje ilizwi lokuba yure abathe benza loo nto ngayo, uba uya kubatshayela bangabikho emhlabeni, baphume kanye apho eJamani. yabona kwaye bebecinga ukuba bangayithabatha kodwa ingekabi yiyure yabo yabona sifumana izilumko abashumayela abafundileyo abavangeli bezama ukulidlulisela komnye umntu yabona kutheni kwakutheni ukuze upilato angathi lungile imamduzi endoda le nkosikazi izile andixelela kwaye ndive ubungqina obuninzi ngayo uyazi ndinomdla ndingathanda ukufumanisa ndingathini ukuze ndibe nobomi okunaphakathi mhlekazi usezandleni zam ndingenza ntoni kulungile wayeyakuthi wayeyakuthi wathi ingaba unguye na umesiya unguye na ukumkani omayuda wathi nawe utsho ukuthethile okanye sixelele ngenene unguye na ukumkani omayuda wathi yena ndazalelwa loo nto wathi andifumani tyala kuye kulungile ndizakumhlamba nje asuke ezandleni zam wamphendula kodwa akazange abe nakumamkela kuba oko kwakuyamthoba umgangatho wakhe ngoko wacinga ukuba angamthumela kumfundisi wesizwe abone ukuba uyakwenza nto nangalo yabonayinto enye ngoko umcimbi uyavela kwakhona uyakwenza ntoni ngalo ilizwe yintoni omele kukuyenza ucela umveleli okanye ubhishophu okanye umntu omnye umntu ungenza oku okanye oku ubona ngolu hlobo kwaye ngokuqinisekileyo ngeke umdlulisela kanye kuwe kwakhona ukuba wenza njalo uyakukhatyelwa ngaphandle yabona oko uthoba umgangatho wabantu ewe bacinga kwaye ibhunga lobuhlelo alinakuma njengoba njengopilato elidlulisela kukhesare babe ngenakumelana nalo ukhesare walibulisela ezandleni zikapilato ngoko bazama ukumdlulisela kwelabo kwiintloko zabo zobuhlelo kwaye oko akusebenzi eli qhinga alizange lisebenze kwaye alisayi kusebenza alizange limsebenzele upilato alisayi kukusebenzela alisayi kumsebenzela nomnye umntu ngoku okwesibini yintoni okuyenza kukuthi okwesithathu xebe ukumamkela okanye umale awunako umhlawumbi asuke ezandleni zakho awunako umdlulisela kwinkqubo enye okanye into ethile enye kumele kukujongana nomcimbi ngoko ungenza ntoni njengoba upilato wayemi naloo nto inye wathi ndinikela amanzi ndiyakuhlamba lusuke ezandleni zam ukuze kuqondakale wathi akubuya kwabe kusafanele ukuba adlulise isikwele oko kwakungamthetheleli wazama ukuthi kulungile mna kuba andinakumsusa ezandleni zam ndiyakumbeka kwizandla zikakhesare laze labuyela kuye kanye kunye kwakhona yenza loo nto kuwe kanjalo njengomntu omnye uyakwenza ntoni asikoko kwenziwa ngumama okanye kwenziwa ngutata okwenziwa ngumlungiselelo oko umzana ubrenham akwenzayo oko nabani na lisezandleni zakho uyakwenza ntoni ngalo ngalo uyesu kuthiwa ngukristu kuba unegazi ezandleni zakho kwaye ligazi likathixo ngoku uza kwenza ntoni uyakuba netyala lokubethelela yabona ungambethelela wamkele imfundiso okanye nantoni na uyifunayo okanye uthi kulungile ndiza kudlulisa nje kusuke andiyikuba nanto oyakwenza nayo nayiphina le nto inkonzo awunakuyenza loo nto isezandleni zakho injalo loo nto awunakuyenza loo nto ndiza kuyilibala nje yonke le nto awunakuyenza loo nto ndisezezandleni zakho kulungile ndiza kuthi nje umlungiseleli wam wandifundisa oku buyela emva kanye uza kuwe yas ngoku kuphakathi kokuba umamkele okanye ummangale kanye nokuba yephina indlela ofuna ukwenza ngayo yintoni kumele kufike kwenye yazo ngoku yintoni njengokuba uyesu athoyo kwabafarisi wathi njengobani ngabafarisi abazimfama yabona ubani onokuthetha kwaloo nto inye namhlanje zimfama ndini zabafundisi bokholo ndinakho ukucalula ixesha lobukhomanisi niyilwa kangako loo nto nibe nisazi ukuba uthixo uvelise kwaloo nto inye ukuze initshabalalise yabona ningazazi izibhalo yabona ninako ukucalula ukuba ubukhomanisi buya kuyithabatha ihlabathi ninako ukuyibona loo nto ndinokuyicalula loo nto zonke iingokoma zethu zingobukhomanisi betha ubukhomanisi buphume ndiva oko ndide ndikule kukuyimamela ndixhasene nabo nam ngokuqinisekileyo ndixhasene nabo kodwa ndixhasene ngokungaphezulu nendoda okanye umfazi oyakwala uyesu kristu ilizwe okanye nokuba ngumshumayeli nokuba uyintoni na unetyala ngakumbi ukristu kunokuba lamkhomanisi enjalo akazi kwaye akho nto ayaziyo ngalo wena umele kukuba uyazi yabona unako ukucalula umqondiso wobukhomanisi kodwa unako ukucalula umqondiso womhla ophila kuwo uyesu wabaxela kubafarisi wathi bahananisi ndini wathi nihamba niphume ndikhangele esibhakabhakeni nize nithi ilanga libomvu liyehla ngomso kuya kusibekela ngokuba isibhakabhaka sizolile wathi nithi ngomso iyakuba yimini ezolileyo wathi ninako ukucalula imiqondiso yexesha okanye imiqondiso yezulu nemozulu kodwa imiqondiso yexesha aniyazi yayinguye lowo umesiya lemala kwaye sihlala thela ngobukhomanisi nokokunye oku ale nto kodwa umkhondlo wexesha asiwufuni yabona sijonge ngaphaya kwawo siyakuqakala simanyana sihlanganiselana kanye ngoku ekungakholweni kwaye bayayamkela loo nto kodwa bayasilela ukuqonda nokubona umqondiso wexesha eyathi ibhayibhile uyakubakho niyifumene ndimele ukukuvala ngokukhawuleza kakhulu ngoku liyemka ixesha yabona njengokuba benzayo ooyise benza njalo nabo yinto enye namhlanje ngoku isidibo kufikwe kuso kumele ukuba kufikwe kuso kumele ukuba kufikwe kuso kumele kufikwa ngaso ngandlela ithile yabona
crucifixion of the word again
ukubethelelwa kwelizwi kakhona okanye uza kwenza ntoni
crucifixion of the word
ukubethelelwa kwelizwi usondele
bethelela
umise elizwi elingqinelweyo ngenxa yesizathu sobuhlelo ngoba wenzayo upilato ezama ukuvuselela komnye umntu ngoku uyakuthini wena njengomntu ngamnye uyakwenza ntoni ngelizwi elithanjisiweyo ekuthiwa nguKristu isekwanguye izolo uKristu omnye owathambisa ilizwi ngemhlakano wa lo Kristu lo mthi ophakathi emyezu nase-edeni awathi uEva wawushiya esidla kulo mthi wobomi wayakuthabatha umthi wolwazi yena washiya umthi wobomi uyakuthabatha umthi wokufa ixesha likanowa lenza kwainto enye ngemihla abaprofeti benza kwainto enye ngemihla kaKristu benza kwainto enye kwaye naba namhlanje ukuze ngamnye athethe ngexesha lakhe kwaye xa loo nto izaliseke xesha ngalinye bathawatha izizathu zabo zobuhlelo njalo njalo nobulumko lwehlabathi endaweni yelizwi elithanjisiweyo likaKristu uyakwenza ntoni wena njengomntu ozimeleyo upilato akazange abe nokumsusa ezandleni zakhe ndiyavala ngoko zolani nje okomzuzwana upilato akazange abe nokumsusa ezandleni zakhe nawe awungekhe ngendlela awenza ngayo ezama naliphina lala macebo akazange abe nako uyazi uba intoni eyenzekayo upilato walahlelwa ingqondo yakhe wafikelela ekubeni uba konke wayenokuva ibe kukubethelelwa konke wayekukuva yayikukuduma wade ekugqibeleni waphambana waye banentsomi phaa phezulu enoway okanye akho khona uxolo phezulu eswitzerland apho ndake ndinyuka ndaya khona ndinishe kumabandla babanga ukuba ngamawaka ahlanganisana phaya esuka kwihlabathi liphela ngolwesihlanu olungcwele komngxuma wamanzi apho upilato wazibulala khona ekugqibeleni waziphosela ekufeni kweli qula lamanzi waye babanga ukuba ngolwesihlanu olungcwele ngamnye intsimbi yesithathu emva kwemini amanzi ajika abe luhlaza okwesibhakabhaka ayabila isuka kulaa ndawo wawukuyo umzimba kapilato walimangala kusekho igazi ezandleni zakhe kwaye walala wala amanzi awunako kumhlawumbi asuke ezandleni zakho akukho manzi akukho sepha yakuxovula nokulicoca lisuke usezandleni zakho uyakwenza ntoni ngaye nantsi into ekuphela kwayo onokuyenza ukuba uba unako mhlawumbi asuke ezandleni zakho awunako umdlulisela kwenye into awunako ukudlula nje ngokuyintsomi kuloo nto akho ndlela ehlabathini inye kuphela into onokuyenza kukulamkela lingene entliziyweni yakho naso indlela yokwahlukana nayo mthabathe umdlulise ezandleni zakho umfake entliziyweni yakho okanye umyeke esezandleni zakho umelane nomgwebo loo nto ekuphela kwayo onokuyenza isiphelo sikapilato saseseyikekayo ilizwi lithi aba bamgcina ezandleni zabo bendiza kuyifunda kodwa lithe bakhala mawa nendaba bathandaza kodwa imithandazo yabo yayisemva kwexesha kakhulu yabona bakhala sifihleni ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone nakwingqumbo yemvana eyaku nemvu enkunzi ubomi bemvana obuya kuza kuba umhla omkhulu womgwebo wenzekile kubana oyakuma ucinga ukuba uyakwenza ntoni oswald xa eyakube ehamba ephuma phambi kwenkundla ephakamileyo ebona loo mehlo anomsindo wesigqeba sabagwebi nabo bonke behleli apho uyayazi into eyakwenzeka uyakuba phakathi kokuba ligumbi lesifizisi okanye intambo ejinga phaya okanye enye into umelwe kukujongana naloo nto kodwa kuyakuthini ukuba uphume apho unegazi ezandleni zakho ngenxa yokwala ube usazi ukuba isoko siphambi kwakho iintlabalalo ezingapheliwo ulilela amawane entaba kodwa uthandazile ngenxa yokuba imithandazo iphelelwe lixesha kumahebhere isahluko seshumi ukuba sithi sone ngabom isono kungakhona ukuba sithe asakholwa ngabom emveni kokuba siyamkele inyaniso ukuyazi inyaniso awumele ukuba uyamkele yazi njengayo awumele ukuba ube nayo umelwe nje oh ayitshongo ukuthi emveni kokuba samkele inyaniso ukuba sithi sone ngabom emveni kokuba sakwamkelayo ukuyazi inyaniso akusasele dini ngenxa yezono oko ukulinda okoyikekayo kwengqumbo yomlilo eyakudla abo abaxhasayo ngokuba uthixo uthe impindezelo yeyam kwaye ndim umphindezeli utsho uyehova ukuba asiyikholwa loo nto ngabom emveni kokuba inyaniso izisiwe kuthi akusayi kubakho nceba siya kuyinikwa mlungiseleli ophulaphule elikhaseti ungathini ngaloo nto lungu lebandla eliphulaphule elikhaseti uthini ngaloo nto Uya kwenza ntoni wena? Uba sithi singalikholwa ngabomu. Awuna ulihlamba lisuke ezandleni zakho. Awuna ko ulidlulisela kuNdlunkulu. Limelwe kubuyela umva, ubuyele kuwe ulivile.
What about you?
Uthini ngawe? Uyakumanjani ngalo mhla? Uphakathi kokuba abe sezandleni zakho okanye enhlizweni yakho. Yenye kungenjalo enye. Thixo makasincede. Uba ungaqikelela nje ukuhlasela ngento ekumele ukuba iyaqhubeka enhliziyweni yala ndoda. Yenze ntoni iphaphame sekusemva kwexesha kakhulu emva kokuba iyenzile loo nto. Khangela, ibinalo ithuba yayizelwe ngumelika okhululekileyo. Ibingumelika kodwa ifune ukuthengisa ngobuzibulo bayo ukuze ibe ngumRussia yaze loo nto yabuyela kuyo. Yathatha intombi yaseRussia. Ngoku ingocinga akhululekileyo weqela lomkomanisi laseCuba. Ukucinga akhululekileyo ndisenzela okwam ukucinga awunayo kwancinga izayo. Uyakwenza ntoni ngoYesu ekuthiwa nguKristu? Awungomcinga okhululekileyo, akukho kucinga ngokhululekileyo. Incinga eyayikuKristu mayibe kuni. Masithandaze, cinga ngezinga. Uba kukho ukudunyiswa, uba kukho isidima, cinga ngaloo nto. Phakathi kwethu ngale ntsasa nakweli khaseti kananjalo ndithetha kulo. Ukuba ulapha ukho ngale ntsasa ube usazi ukuba awulungisanga kuThixo, ube ungazalwanga ngumoya wakhe, kwaye uThixo wenzile uthi kulungile ndenze isivumo, asiyiloo nto le ndithetha ngayo. Ingaba uThixo usamkele? Unganako uthi ewe, mna ndenze isivumo sezono njalo njalo. Ewe, ndiyakholwa noPilato wenza njalo. Ndenze isivumo sezono ngokuqinisekileyo. Yenzeni le ndoda ililungisa? Awunako ukuyihlamba isuke ezandleni zakho ngolu hlobo. Hayi hayi, uyakwenzani ngayo? Ukuba unguye umKristu ozelwe ngokutsha unomoya oyingcwele ophila ngaphakathi kuwe ebutyebisa ubomi bakho, ngoko kutheni ungamthathi ngoku nje? Awunakuze ukuhlambe oku kusuke ezandleni zakho. Awunaze ukuve okokugqibela okwalo myalezo. Uyakuhlala ungenteza ude ungenise umyalezo entliziyweni yakho uba uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Uba kwesihlwele sibonakalayo ngale ntsasa uyakubakho apha, abo baya kuyiqonda loo nto uba abalunganga baze baphakamise izandla zabo. Asinandawo yakubizela ngaphambili, le ndawo izele kakhulu, kodwa ithi ndithandazele mzwana uBrenham, uThixo makandincede. Thixo akusikelele, ndiyasibona isandla sakho. Yiloo nto endiyifunayo ngoku kanye apha, ndiyafuna phambi koThixo yena waziyo ukuba ndinetyala, kwaye ndiyaqonda ukuba ndinetyala. Ndiyamfuna ukuba asuke ezandleni zam, ndimfuna ngaphakathi entliziyweni yam. Phakamisa isandla sakho uthi ndithandazele mzalwana uBrenham, inkosi ikusikelele. Ndiyabona kweli nani labantu lilapha, mhlawumbi ngamashumi amane, ngamashumi amahlanu ezandla eziphakamileyo apha. Ubiza namhlanje, biza namhlanje. Cinga ngaloo nto ngoku, nguye lowo ubizayo. UYesu uyabiza, uYesu uyabiza, nguye lowo uthetha nawe. Ingaba one ngokukhulu olo hlobo ngokude intliziyo yakho ibe idumbe olo hlobo ude ungabinako ukuba samva kwakhona ngethuba elithile, inkwenkwe encinane okanye intombazana encinane wakhe womfa wawunqwenela ukuyenza loo nto kodwa wayibekela bucala, wazifuvumala nje wazenza adumba loo manxeba noko kutsala. Ingaba kude kakhulu kangangokuba ungabi samva kwakhona? Ingaba umi apho unesakho kwindawo enjengaleyo Oswald emi kuyo ngale ntsasa ube usazi? Ungathini ukuyenza loo nto? Ingaba kuyakubakho omnye phambi kokuba sivale ndize ndinikele ngomthandazo aphina nje apha esakhiweni ongakhange asiphakamise isandla sakhe athi, mzalwana uBrenham, kusukela nje kwilizwi lokugqibela oluthethileyo ndiyayiva loo nto. Nabanini aphandle kumanqameko jikelele esifestileni naphina akunamsebenzi nje. UThixo akusikelele, nenekazi elihlelula. UThixo akusikelele, mhlekazi, wena ndikubonile. Use uThixo akusikelele, nkosazana, omnye umntu. UThixo akusikelele, nkosazana. UThixo akusikelele apha noThixo akusikelele ngapho, nkwenkwe encinane, ntombazana encinane. Ewe, Nkosi akusikelele apho emva, mhlekazi. Ngoku masicinge njengaloo nto ngoku. Ndifuna ukwenza le nto ukomzuzwana ngeli thuba sicula ngokuthambileyo eli uYesu uyabiza. Ngoku ndifuna ukuba uthi nje, Nkosi, iba nenceba kum namoni okanye ozenzisayo. Ndililungu lenkonzo, Nkosi, kodwa ndifuna wena ndincede. Ndiyakukhonza, ndiyathembisa khona ngoku siphakamisile isandla sam ukuthi ndiyakufuna. Ngoku uphakamisa intliziyo yam ukuze ndikwamkele, kwaye ndiyakwamkela ungene entliziyweni yam ngeli thuba sicula le vesi kwakhona. Ngaba ungenza njalo? ngokuthandaza ngeyakho indlela thandaza ngo nguye lowo uthethayo naso isiyasho babe uphakamise isandla sakho
really calling today Jesus is calling oh listen to his voice hear him right
ngona ngokumve uthi Nkosi ndinetyala igazi lakho lisezandleni zam ndingumoni andinako ulihlamba lisuku ndizamile iminyaka andizukukumangala umkhenze ngoba wenzayo upilato waze wazama ukuthumela komnye umntu ndiyakufuna ndingena entliziyweni yam kanye ngoku Nkosi ndiyakwamkela ndikubona umi kanye phambi kwam ngokomfanekiso omi phaya ngokholo ndiyahamba ndingena kuwe kanye ndisazi ukuba uyandixolela kwaye mna uyakuba sentliziyweni yam ukusukela ngoku kuya phambi namhlanje wonke umntu athandaze
Jesus is calling, he's tenderly calling today. Heavenly Father,
bawo sezulwini lomyalezo omncinane uphelile. Ke ngoku isigqibo inkundla zilungisiwe kusasa nje ingelosi zihlanganisene ngaphakathi egumbini
Great Holy Spirit here.
Umoya oyingcwele omkhulu nika ukunenelwa uba uYesu usaphila. Yayinguye umthombo wobomi obungunaphakade. Ingcwaba lizange libe nakumbamba nesongo zange sibe nakumgcina. Wenyukela phezulu ukhululekile kwela bafileyo ukhululekile kwingcwaba kwaye umi phakathi kwethu namhlanje. Kwaye imfundiso zethu namahlelo abophe abaninzi babantu bakuthi Nkosi. Isono sibabophile kodwa namhlanje bafuna ukukhululeka beminje ngopilato kwaye endaweni yokuzama ukumdlulisela komnye umntu baphakamise izandla zabo ngena ngaphakathi entliziyweni yam Nkosi Yesu andisayi kukudlulisela usuke kumka khona andinakuyenza loo nto usesezandleni zam mhlawumbe nje ndahlamba waye awukhange usuke kodwa ngoku ndiyakwamkela kwaye ndiyakufuna ubomi bam kwaye ndiyakwamkela ungene ebomini Nkosi ndamkelele kubukumkani bakho ngokuxolelwa kwizono zam. Undinike ukholo lokholwa uba uyandamkela bawo. Ndiphe oko ngegama likaYesu Kristu siyathandaza. Kwaye ngoku iintloko zethu sizithobile njalo. Ukholo ngokholo kwaye Thixo ndincede ukuba ndinyaniseke.
That he that will come to me, I will in
God answers, ba wena wathembisa kuba lo uzayo kum andisayi kumlahlela phandle. Kwaye ndiyakunika ubomi ngaphakade. Kwaye ndiyakumvusa ngemihla yokugqibela.
He that will confess me.
Lo uyakundivuma phambi kwabantu, uyakuvuma phambi kobawo wam nengelo sezingcwele. Lo uvayo obenene ukutolikwa kwenene kuka Yohane ongcwele sahluko sesihlanu sesifumene nesine. Apo kuthi lo uqondayo lo ulamkelayo ilizwi lam
he that receiveth my word
lo ulamkelayo ilizwi lam akholwe ngulo wandithumayo unobomi unginaphakade kwaye akasayi kubizelwa emgwebeni awusayi kuya kwiqonga lomgwebo njengoba ayakwenza uOswald koko udlule ngokuxolelwa ngesisa ekufeni wangena ebomini Nkosi andazi ukuba njani na andazi uba kutheni na kodwa ndiyakholwa ukuba kwenzekile ndiyakholwa yiloo nto entliziyweni yam ungakholwa kwam kumkile ndingatsho ngokukhululekileyo ndithi amen lolonke elizwi olithethayo kwaye ndiyalamkela khona ngoku ndikholwa kulo ngoku iintloko zenu zithotyiwe ndinanikholwayo leyo nto bendiphakamise izandla zenu kwimzuzu yombalwa edlulileyo ndibona ngokholo umfanekiso kakristu umi apho endimele okokuba ndibe kuwo niyahamba ngoku ngokholo nikholwa ukuba izono zenu zixolelwe kwaye ukusukela kule mini ukuya phambili nilungele ukubhaptizwa lomkristu kwaye nilungele ukuhamba ningene kukristu ndingathi njengobungqina kuye ndiphakamise izandla zenu ukuba khona nithi ngokholo ndiyakholwa kulo ngentliziyo yam yonke uthixo andisikelele ilungile loo nto ndiyalamkela ngoku ndiyalamkela akho nto ndinokuyenza thixo andisikelele khangeleka ngathi wonke umntu endimbonileyo ndiyalamkela ngoku uyabona awulunganga awuzange awunakuze ulunge ngoko uYesu wasela abantu abangalunganga ndimele ukwenza ntoni mzana uBrenham ndiyamkela nje oko akwenzayo ndiyamkela oko akwenzela khona ngokukholwa kulo nokulamkela ngoku ndiyakholwa mlungiseleli iqula liza kuvuma luza kuqhutywa ubhaptizo uba ufuna ukubhaptizwa Ukuba wathabatha isihloko uyisenyana moya oyingcwele wenzile ngenene ndithetha oku ngokuhlonela nentlonipho kodwa kweyam indlela yokuyibona awubhaptizwanga awubhaptizwanga uba awukwenzanga oko akuthethayo wathi nibabhaptize egameni loyise nyana nomoya oyingcwele uba uthabathe nje ezo zihlonipho zabizwa phezu kwakho akazange athi bizani ezo zihloko hambani yekubiza loo magama ayizange yenziwe loo nto ebhayibhileni ayizange yenziwe ngaloo ndlela yayikukuthi nibhaptize ngendlela uyesu awathi egameni loyise nonyana nomoya oyingcwele elinguyesu kristu upetros enezitshixo bathetha kwaloo nto inye wonke umpostile ongomnye ibandla liphela bade kwakwibhunga lakuqala lasenicia apho ibandla lokukatolika laseroma lazibumba khona lamkela izihlonipho endaweni yegama kuphakathi kokuba ubhaptizelwe kumgaqo waseroma wehlelo okanye ubhaptizelwe egameni likayesu kristu enye kunganjalo enye lisezandleni zakho ungeke ulihlambe lisuke likho ulamkele ngoku ndiza kulicela njengokuba umdlali wepiano eyakuthila kwela culo lidumileyo lidala lukhangela kuwe vana ecalvary sindisi ongcwele ngoku ndive xa ndithandaza ususe lonke ityala lam ndenze kusukela namhla ndibe ngowakho ngenene makungabikho namnye oshiya esakiwe ngokuhlonipha nje yimani ngoku masiphakamisele nje izandla kuye ngoku Waye yena ulilizwi ngokupheleleyo ngokupheleleyo nogqibeleleyo ndibe ngowakho ngoku ndinikela ubomi bam amandla azawuba elungile kwimizuzu embalwa uba unakulithabatha ubhaptizo ngoku siyakubhaptiza kwakhona ngokuhlwa zingangalo ngale njikalanga zezandleni zakho lisuse inye indlela onokwenza ngayo oko ukuthi uzihlambe egazini likayesu kristu yena uyabona ewe mhlekazi yikhumbule loo nto ngoku njengokuba sithoba iintloko zethu khangela kuye ngoku isigqibo sentliziyweni yakho ngoku usematyaleni ilizwi lilungele ukubethelelwa ukristu uyancinwa uyakwenza ntoni ngoyesu okuthiwa ngukristu ngoku sithobe iintliziyo zethu kulo zinganzulu sihlobo kungenzeka ukuba igama lakho lelokugqibela liyakungena encwadini sikwixesha lokugqibela ngoku ucinga nzulu ngenene ngaba wenze njalo ngaba ukhobana apha uthe wamala khumbula senungafiki kwakhona upilato akazange abe nalo linye ithuba wazama ngako konke anako ukuba sindiswe kodwa akazange abe nakho alisezandleni zakhe kwaye uyakwenza ntoni ngelizwi elithanjisiweyo lalo mhla ekuthiwa ngukristu